This message, Broken Systems, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday morning, January 23, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Breakfast at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Lomyalezo amaqula aqhekekileyo kamzalwane William Marion Branham washunyayelwa ngomgqibelo kusasa January 23, 1965, kwisidlo sakusasa seFull Gospel Businessmen's Fellowship International eRamada Inn eFoenix, Arizona, USA.
Let us remain standing just a moment and bow our heads.
Masime njalo nje okwethutyana kwaye sithobise intloko zethu.
Lord Jesus, we are trying in our humble way to express to you by singing this that we believe.
Nkosi Yesu, siyazama ngendlela yethu ethobekileyo ukuvakalisa kuwe ngokucula oku ukuba siyakholwa.
And we pray, Lord, that now that you will continue breaking the bread of life to us, giving to us that which we have need of out of thy word. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Kwaye siyathandaza Nkosi ukuba ngoku ukuba uya kuqhubekeka uqhekeza isonka sobomi kuthi usinika oko sinesidingo sakho kwilizwi lakho okusikucela egameni likaYesu. Amen. Ningahlala.
I'm quite sure if we should say the all sufficient word now of amen, that the august blessings of God still rest upon this audience.
Ndiqinisekile ukuba singanakho ukuba ndingatsho ilizwi elipheleleyo ngoku lika amen ukuba ezihloniphekileyo iintsikelelo zikathixo zingaphumla phezu kwesi sihlwele.
I've sat this morning and listened close to the service, enjoyed the testimonies, the different ways each one has of expressing themselves.
Bendihleli kule ntsasa kwaye ndiphulaphule ngokuzondelela kwiinkonzo ndibonwabele ubungqina indlela ezahlukeneyo ubani anakho ukuzivakalisa yena.
And to hear the newcomers, the Baptist brother here that come to apologize for thinking that a little wrong.
Kwaye ukuva abaqalayo ukuza umzalwane waseBaptist apha oze kuxolisa ngokucinga okuncinci okungalunganga.
So I certainly appreciate the somebody that can be human enough or gentleman enough to, if he thinks he's made a mistake.
Ngoko ndiyamncoma ngokuqinisekileyo umntu onokuba ngumntu ngokupheleleyo okanye inene ngokupheleleyo nalo ukuba ucinga ukuba wenze impazamo.
He didn't exactly apologize to me. It was me who was apologizing to. It was God. So I appreciate that. See, God bless our brother and his evangelist brother.
Akaxolisanga ngokuchanekileyo kum. Ibingendimu ebexolisa kuye. Ibinguthixo. Ngoko ndiyayincoma loo nto. Yabona? UThixo amsikelele umzalwane wethu kunye nomzalwane wakhe ongumvangeli.
My, that Baptist, you know, I used to belong to the Baptist Church myself. I was a member of the Missionary Baptist Church.
Bethu, lam Baptizi, uyazi, ndandikwinkonzo yaseBaptizi mna, ndandililungu le Missionary Baptist Church.
When I come among the people, I know how you feel. I felt the same way, just full of something in it. I didn't know.
Xa ndisiza phakathi kwabantu, ndiyazi ukuba niva njani, ndandiziva kwangaloo ndlela, nje ukuzala kokuthile endandingakwazi.
I remember my first experience of seeing a fishing vessel. It was in Dwajak, Michigan. I beg your pardon, I'd been at Dwajak on a fishing trip and was coming down from Dwajak down into Indiana.
Ndikhumbula amava am okuqala ukubona owakwamoya kwakuse Dowagiac, Michigan. Ndicela uxolo. Ndandise Dowagiac kuhambo lokuloba kwaye ndandisihla ndivela eDowagiac ukwehla uyokutsho eIndiana.
And so I seen the names of Jesus all over the cars and things, and I listened to their services that day.
Kwaye ndaza ndabona amagama kaYesu kuzo zonke imoto nezinto, ndaza ndaphulaphula kwiinkonzo zabo ngaloo mini.
And the next day, they asked me to come to the platforms to say a few words, and I did. And they asked me what church I belonged to, and I told them I was a Baptist.
Kwaye ngosuku olulandelayo bandicela ukuba ndize eqongeni ukuza kutsho amazwi ambalwa, kwaye ndakwenza. Kwaye ndabandibuza ukuba ndingowayiphi na icawa, ndaza ndabaxelela ukuba ndingumbhaptizi.
And that night, they had an old colored man was going to preach, and he must have been in his late 80s. And he come out the platform, the old fellow, they almost had to lead him out.
Kwaye ngobo busuku, babe nendoda endala yebala eyayiza kushumayela. Kwaye kwakumele ukuba usekudluleni kwakhe kumashumi asibhozo. Kwaye waphuma waza eqongeni, umfo omdala, baphantse bamkhokelela ukuphuma.
He was long ministerial coats on, a velvet collar, and just a little rim of white fur hair around the side.
Waye enenye yezo dyasi zabashumayeli zinde kuye, ikhola yevelvet, kunye nomgca omncinci omhlophe onwele oluthambileyo lujikelezile ecaleni.
I thought all these men here and theologians, great man, how they let this service be given to a fellow like that. Well, the old man should be in a chair somewhere sitting down.
Kwaye ndacinga, onke la madoda apha nabeza kwalizwi, amadoda amakhulu banokuyivumela kanjani le nkonzo inikelwe kumfo onjengalowa. Kulungile, indoda endala ifanele ukuba isesitulweni ndaweni ithile, ihleli phansi.
They'd been preaching that day about what Jesus had did here on earth, but he took his text, I believe, from Job 7:27. I wouldn't be sure that's a scripture.
Babeshumayela ngaloo mini ngakwenzileyo uYesu apha emhlabeni, kwaye kodwa weza wathabatha umxholo wakhe. Ndiyakholwa wakuyobhi isixhenxe amashumi amabini. Andinakuqiniseka ukuba seso sibhalo.
However, this is the quotation or some part of it. Where were you when I laid the foundations of the world? When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy.
Nakanjani, esi sisicatshulwa okanye inxalenye ethile yaso. Wawuphi na xa ndandibeka iziseko zehlabathi? Xa amakhwezi okusa icula kunye, kwaye onyana bakaThixo beduma luvuyo.
And he spoke on what went on in heaven while they had been speaking on what went on in earth.
Kwaye wathetha ngokwaqhubekayo ezulwini ngeli xesha babethetha ngokwaqhubekayo emhlabeni.
And somewhere about 5 minutes after speaking, the Spirit of the Lord hit him and he jumped way up in the floor, clicked his heels together.
Kwaye ndaweni ithile, malunga nemizuzu emihlanu emva kokuba wayethetha, wa umoya wenkosi wambetha kwaye waxhumela phezulu emgangathweni, wangqubanisa izithende zakhe zombini.
My, there was as much room as almost half on this platform, he went walking off. You just haven't got enough room up here for me to preach.
Bethu, kwakukho igumbi elikhulu kakhulu, kwakukho malunga nesiqingatha kweliqonga. Kwaye wahamba wemka wathi, ntonje aninagumbi aphalaneleyo lokuba mna ndishumayele.
Well, I was about 20 years old, man. I thought, if that'll do that for that old man, what would it do for me?
Kulungile. Ndandimalunga namashumi amabini eminyaka ubudala ngoko. Ndacinga, ukuba oko kuya kuyenzela okuya la ndoda indala, iya kundenzela ntoni mna, ngoko, yabona?
On behalf of keeping everything just as orderly for our new brothers, that we certainly are welcoming into our fellowship.
Ndaweni yokugcina yonke into ingocwangco ukwenzela abazalwane bethu abatsha ukuze sibamkele ngokuqinisekileyo kubudlelwane bethu.
See, I believe they made mention of a priest sitting here, I think. Of course, being Irish, my people are Catholic. And so there was a couple more, Baptists and different ones.
Ndiyabona, ndiyakholwa bakhanganyile ngombingeleli ohleliyo apha, ndiyacinga, ngoba ukuba ngum-Irish, abantu bakuthi ngamaKatolike, kwaye ngoku kwakukho iqelana elininzi amaBhaptizi nabanye abohlukileyo.
You might have been a little confused a while ago. I noticed another brethren spoke about it, but I thought I would try to straighten out when Brother Shakarin.
Ungaba ngobhidakeleyo kancinci kwixesha eligqithileyo, ndiqaphele ukuba akukho namnye kubazalwane okhe wathetha ngaloo nto, kodwa ndicinge ukuba ndiya kuzama ukuyilungisa xa umzalwane uShakarian.
As the fine speaker here was got so filled with joy of knowing the coming of the Lord so close at hand, he spoke in an unknown tongue to us. And we have interpreters that give the interpretation.
Emva kwesithethi esilungileyo apha wazaliswa kakhulu luvuyo lokukwazi ukuza kwenkosi kukufuphi. Wathetha ngelwimi elingaziwayo kuthi, kwaye sinabo abatoliki abanika utoliko.
Which scripture says, if there be no interpreter, then let them hold their peace. But if they speak in tongues and then interpret it, it becomes prophecy.
Oko isibhalo sithi, ukuba kukho toliki, ngoko mabathule. Kodwa ukuba bathetha ngelwimi baze bali tolike, iba sisiprofeto.
So, the little confusion of two of them at one time. Now, that wasn't a bit confusing, see, because one of them was given the interpretation and the other was prophesying.
Ngoko ukubhidana ukuncinci kwababini ngaxeshanye. Ngoku kwakungabhidisi nakancinci oko, yabona, ngokuba omnye kubo wayenika utoliko, omnye wayiprofeta.
See, so that's, I thought I would let our brethren understand if they did not understand, because one of them is correctly given to notice the time limits of each one, and the other one is so filled himself that the Spirit of God was prophesying to one, interpreting the other, was given the interpretation.
Yabona ngoko yinto ndicinge ndiyakwenza abazalwane bethu baqonde ukuba babengaqondi ngokuba omnye kubo ngokuchanekileyo ubenika ukuqaphela ukuncitshiswa kwamaxesha abo kwaye omnye wayezalisiwe kakhulu nje yena kuba umoya kaThixo wayeprofeta ngomnye utolike omnye wayenika utoliko.
So it might be clear that you were not sometimes to the natural mind, it's like our precious brother that gave the apology this morning, it is a bit confusing to the person who doesn't understand.
Ukuze icace ukuba uasi ngamanye amaxesha kwingqiqo yemvelo njengomzalwana wethu othandekayo oxolisileyo ngalensasa inokubhidisa kancinci kumntu ongaqondiyo.
But to those who are in veterans of the battle that we're in, why we understand that what these things are. So I just thought I'd say something about it if it was all right.
Kodwa kwabo bangaphakathi amaqala emfazwe esikuyo, kutheni siyayiqonda ukuba zintoni ezi zinto. Ngoko bendicinga nje ukuba ndiyakutsho okuthile ngayo, ukuba bekulungile.
Now, no, this is no place to say this. But being everybody's been telling little things, you know, that fellow said, the old colored man said, you don't have enough room for me to preach. You ain't got enough time for me to preach. Rather long-winded.
Ndiyazi ukuba le asiyo ndawo yokutsho oku, kodwa ngokuba abantu bexela izinto ezincinci, uyazi lamfo wathi, indoda endala yebala yathi, aninagumbi laneleyo lam lokushumayela, aninaxesha laneleyo lam lokushumayela, okanye loluliweyo.
The man said one day, said a minister came up, he'd been a pastor at the church for 20 years, and he always preached just exactly 30 minutes each Sunday morning at his church. And he said, this Sunday morning he preached 3 hours.
Indoda yathi ngenye imini, yathi, umshumayeli weza, wayengumalusi ebandleni iminyaka emashumi mabini. kwaye wayesoloko eshumayela nje ngqo imizuzu engamashumi amathathu cawa nganye ekuseni ebandleni lakhe. Kwaye wathi ngalensasa yale cawa washumayela iyure ezintathu.
And so the deacon board called him in and said, "Pastor, we really appreciate you that we always know that you stand for the Bible and its rights."
Kwaye ke inhlanganiso yamadikoni yambiza yaza yathi, "Malusi, siyakuncoma ngenene. Bathi sisoloko sisazi ukuba umele iBhayibhile namalungelo ayo."
That then, and you always correct us so we can be feel pure and clean before God, and we really appreciate you, and we believe you're God's servant, and we certainly did appreciate that message this morning.
Kwaye bathi ngoko, kwaye usoloko usilungisa ukuze sizive sinyulu, kwaye sicocekile phambi koThixo, kwaye siyakuncoma nyani, kwaye sikholwa ukuba usisicaka sikaThixo. Kwaye ngokuqinisekileyo siyawuncoma la myalezo walentsasa.
But so there's just one thing that we want to ask you about, that we timed you as a deacon board, that every Sunday morning you're just exactly 30 minutes, and today you were 3 hours.
Kodwa bathi kukho nje into inye esifuna ukukubuza ngayo. Bathi sikubalele ixesha njengenhlangano yamadikoni. Bathi zonke intsasa zangecawa uba imizuzu engamashumi amathathu ngqo. Kwaye namhlanje ubezi yure ezintathu.
Then I remember we appreciate every bit of it. It was all right making the old fellow feel good, you know.
Bathi ngoku khumbula sincoma onke amasontswana ayo. Ibilungile. Bemenza umfo mdala azive kamnandi. Uyazi?
He said, "Well, brother, and I tell you what it is, that every morning when I go to, I'm called to the pulpit, that I put one of those little lifesavers in my mouth." He said, "I just suck on it," and said, "when the lifesaver's done," said, "it takes just 30 minutes, and said, "then I quit preaching."
Wathi ngoko ke bazalwane ndiza kunixelela ukuba injani. Wathi ngayo yonke insasa xa ndisiya ndibizelwe eqongeni. Wathi ndibeka enye yezo zikhuseli bomi zincinci emlonyeni wam. Wathi kwaye ndimunca nje yona. Waze wathi xa isikhuseli bomi siphelile. Wathi ithabatha nje imizuzu engamashumi amathathu. Waze wathi ndize ndiyeke ukushumayela.
He said, "you know, this morning I thought I was a little over time. I spit it out, I had a button in my mouth."
Wathi niyazi kusasa nje ndicinge ukuba ndingaphaya kwexesha kancinci. Ndiyitsicile, ndaneqhosha emlonyeni wam.
I ain't gonna put anything in. Hope we don't get some buttons.
Andizukufaka ndonga phakathi ngoko masithembe asizukuba namaqhosha ezincotyeni zethu.
I hope that didn't sound sacrilegious here, but just, you know, even God has a sense of humor, you know.
Kodwa si ndiyathemba ukuba ayivakalanga njengenyelisayo apha. Kodwa nje ndi uyazi naye uThixo unendlela yokuhlekisa. Uyazi?
So we are very thankful to be here and have this time of fellowship, and it was this grand privilege to break the bread of life once again in my own simple little way.
Ngoko sibulela kakhulu ngokuba lapha nokuba sibe nelixesha lobudlelwane. Kwaye nalenyweba yokuqhekeza isonga sobomi kwakhona ngokwendlela yam elula encinci.
I know as theologians as that man spoke here last night from England, my, he'd get up behind a person like that with my seventh grade education.
Ndiyazi njengaba kweza kwalizwi njengala ndoda ethethe apha phezolo isuka eNgilane bethu ndikuthile ukuma emva komuntu ngolwahlobo nemfundo yam yenqanaba lesixhenxe.
But I hope that God will interpret to you the meaning in my heart. See, my words are not right, my intentions I trust are.
Kodwa ndiyathemba ukuba uThixo uya kunitolikela insingiselo esentliziyweni yam, yabona? Ukuba amazwi am akalunganga, injongo zam ndiyathemba zinjalo.
Now, let us read in the scripture. Many of you like to follow, and I'm going to read this morning for just a few moments from the book of Jeremiah the prophet, the second chapter, And I'm going to begin now with the first verse.
Ngoku masifunde esibhalweni. Abaninzi benu bayathanda ukulandela. Kwaye ndiza kufunda kusasa nje okwemizuzu embalwa. Kwincwadi kaJeremiya umprofeti isahluko sesibini. Kwaye ndiza kuqalisa ngoku kumqolo wokuqala.
Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth and the love of thine espoused, when thou wentest after me in the wilderness and in the land that was not sown.
Kwafika ke ilizwi lika Yehova kum lisithi, Iya umemeze ezindlebeni ze Yerusalem. Uthi, utsho uYehova ukuthi, ndikukhumbulele inceba yobutsha bakho, kunye nothando lobutshakazi bakho, ukundilandela kwakho entlango, kwaye ezweni elingahlwayelwayo.
Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him shall, and offend, evil shall come upon them, saith the Lord.
Ubengcwele uSirayeli kuYehova, kunye nentlahlela yakhe yongeniselo. Bonke abamdlayo, bo, kwaye bozeka ityala, bofikelwa bububi, utsho uYehova.
Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel.
Liveni ilizwi likaYehova, o ndlu kaYakobe, nonke mizalwane yendlu kaSirayeli.
Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me, that they have gone far from me and walked after vanity, and are become vain.
Utsho uYehova, bafumana bobibuni na kum oyihlo, lento bathe bakhwelela kude kum, balandela izinto ezingento, baba yinto engeyanto.
Neither said they, Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, and led us through the wilderness, through the land of desert, and of pits, through the land of drought, and of the shadows of death, through the land that no man passed through, and no man dwelleth.
Abatsho ukuthi, uphi na uYehova owasinyusayo wasikhupha ezweni laseyiphutha, kwaye owasihambisayo entlango, ezweni eliyinkqantosi, kunye nezihogo, ezweni elingumqwebethu, elethunzi lokufa, ezweni elingacandi mntu, kwaye elingahlali mntu.
And I brought you into a plentiful country to eat the fruit thereof and the goodness thereof. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination.
Ndaningenisa elizweni elimasimi achumayo, ukuba nidle iziqhamo zalo, nezinto ezilungileyo zalo. Ukanti nakungena nalenza inqambi ilizwe lam, ilifa lam nalenza langamasikizi.
And the priests said not, Where is the Lord? And the hand of the law knew me not.
Kwaye ababingeleli, abatshongo ukuthi, uphi na uYehova, abaphathi bomyalelo abandazanga.
And the pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit.
Kwaye nabalusi baqeqa kum, kwaye nabaprofeti baprofeta ngoBhali, balandela abangancedi into.
Therefore I will plead with you, saith the Lord, and with your children will I plead.
Ngako oko ndisaya kubambana nani, utsho uYehova, ndibambane nonyana bonyana benu.
For over this land of Chedom and see, and in the Kedur, and consider diligently that, and see if there be such a thing.
Kuba ngapha kwalo mhlaba wamakiti, kwaye nibone, kwaye nakwa Kedare, kwaye ningqale kunene oko, nize nikhangele ukuba zikhe zakhona izinto ezinjalo.
Has a nation changed their gods, which are no gods? But my people have changed their glory for that which does not profit.
Lakhe uhlanga lwananisa na ngoThixo balo, benge Thixo ke bona, Kebona abantu bam banane ngozuko lwabo into engancediyo.
Be astonished, O you heavens, at this, and be horrible afraid. Very desolate, saith the Lord.
Mangaliswani mazulu yile nto, nibe namanwele niqothole kunene, utsho uYehova.
For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and have hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water.
Ngokuba benze ububi obubini abantu bam, bandishile mna thende lamanzi aphilileyo, baza bazimbela amaqula, amaqula aqhekekileyo angagcini manzi.
May the Lord add his blessings to the reading of his words. And I would like to take a text of that, broken cisterns.
Yanga inkosi ngongeza iintsikelelo zayo ekufundweni kwamazwi ayo, kwaye ndingathanda ukuthabatha umxholo wayo njengo amaqula aqhekekileyo.
In reading this scripture this morning, which all scripture is given by inspiration, and we come to the house of the Lord for correction and for understanding.
Xa sifunda esi sibhalo ngalentsasa, esi sonke isibhalo siphefumlelwe, kwaye siza endlini yenkosi ukuza kulungiswa nokuza kuqonda.
And sometimes that we see the any little thing in the way, like this military man a while ago was speaking to us and saying that some certain thing that perhaps maybe in some other country has a certain missile or something on that idea. And we've got to find something to counteract that in military strategy.
Kwaye ngamanye amaxesha sibona nantoni na encinci endleleni, njengale ndoda yasemkhosini ngethuba lithile ligqithileyo. Yayithetha nathi kwaye isithi ezinye izinto ezithile ezinokuthi mhlawumbi kwelinye ilizwe elinotolo mlilo oluthile okanye into ekolo luvo, kwaye kufuneka sifumane into ethile ukuphikisana nayo kumgaqo womkhosi.
Well, the same thing goes into a church, to a parish where a man is preaching, or if he's an evangelist in the field.
Kulungile, into enye iza ebandleni kwisekethe apho indoda ishumayela khona, okanye ukuba ungumvangeli entsimini.
When he sees uprisings and something that's just starting, though in its infancy or whatever it is, it's that man, if he's a servant of God, to blot that thing so far from the people's minds that they'll keep away from it. And we don't want that to happen for us to get into places like that.
Xa ebona uvukelo nento nje eqalayo, iqhubeka ubunzane bayo, okanye nantoni na eyiyo, yiloo ndoda. Ukuba sisicaka sikaThixo ukuthintela loo nto kude ezingqondweni zabantu, ukuze bazigcine kude kuyo, kwaye asifuni oko kwenzeke ukuba thina sigaxeleke kwindawo ezinjalo.
Now, during the time of Jeremiah here, his prophecy, it had been about 60 years since the death of Isaiah. And there'd been about 60 years without a major prophet.
Ngoku ngexesha lika Yeremia apha isiprofeto sakhe kwakumalunga namashumi amathandathu eminyaka ukusuka ekufeni kuka Isaya. Kwaye babe malunga namashumi amathandathu eminyaka ngaphandle komprofeti omkhulu.
There was Habakkuk and some of the small minor prophets, but Isaiah was the last major prophet.
Kwakukho uHabhakuku nabanye babaprofeti abancinci, kodwa uIsaya waye ngokugqibela umprofeti omkhulu.
And the people had during this time had no one to call them out. They had drifted, yet they were God's people, had drifted into this state now that we find them in as Jeremiah came to prophesy to them.
Kwaye abantu babe ngeli xesha babe ngenamntu wokubakhupha, babemkile, kanti babe ngabantu bakaThixo. Bakhukuliseka kule meko ngoku, lena sebafumana bekuyo ngoku, njengokuba uYeremia waza kuprofeta kubo.
And Jeremiah also was, he prophesied before the exile, and also he went into exile with him.
Kwaye uYeremia naye waprofeta phambi kokuthinjwa, kwaye waya ekuthinjweni kunye nabo.
And then, of course, Daniel, come on, after Jeremiah, and Daniel said that he had understandings by the scripture of the 70 years that they were to be there.
Kwazake ngokunjalo uDanieli uza emva koJeremiah, kwaye uDanieli wathi unokuqonda ngokwesibhalo seminyaka engamashumi asixhenxe ababeza kuba lapho.
Of course, there was another prophet among them that wanted to make this yoke as he put it up on his neck, that it would be a small thing, that within 2 years, well, God was going to bring them all back. But Jeremiah no different from that.
Ngokuqinisekileyo kwakukho nomnye umprofeti phakathi kwabo owafuna ukwenza le jokhwe njengoko wayibeka entanyeni yakhe ukuba iya kuba yinto encinci ukuba kwiminyaka emibini kulungile uThixo wayeza kuba buyisa bonke kodwa uJeremiya wazi ngokuhlukileyo kunoko.
And we know what happened to the prophet who prophesied wrongly. He died that same year. So God wouldn't let him stand.
Kwaye siyazi okwenzekayo kumprofeti wayeprofete okungalunganga. Wafa ngaloo mnyaka mnye. Ngoko uThixo akanakumyeka ukuba ame.
And now we also notice the conditions of the people in that day.
Kwaye ngoku siyaqaphela kwakhona imeko zabantu ngaloo mhla.
Now, I do not wish you to misunderstand me. I am not aiming what I aim to say here, some scriptures and little notes.
Ngoku andinqweneli ukuba nindive ngandlela yimbi. Andijonganga, koko ndijonge ukukutsho apha. Izibhalo ezithile kunye nokubhaliweyo kuncinci.
Used to be I didn't have to write my scriptures and things down, but after I passed 25 the second time, well, I don't remember like I used to. So I write down a scripture and kind of know from that where I'm going.
Kwakuqhele ukuba kungeyomfuneko ukuba ndibhale izibhalo zam nezinto phansi, kodwa emva kokugqitha amashumi amabini anesihlanu kwesibini, kulungile andikhumbuli njengokuba ndandinakho ngoko ndibhala phansi isibhalo nohlobo lokuba ndazi kuyo apho ndiya khona.
And then so much time praying for the sick and so forth and out and gone, I don't have time to really study like I should do.
Kwaye ixesha elinintsi ndithandazela abagulayo nokunye kwaye ndiphume kwaye ndimke andinaxesha lokufundisisa njengokuba kufanele kube njalo.
Now, but this great prophet of this day was Jeremiah, and he was something on the order of Amos and many of the other prophets that rose up. He was stirred when he seen the conditions of the nation.
Ngoku kodwa lo mprofeti omkhulu walo mhla yayinguJeremiya kwaye wayeyinto ngoluhlu lukaAmos. Nabanye abaprofeti abanintsi abavukayo wachukumiseka xa wabonayo imeko zesizwe.
Now there were places sometime when you're speaking about a nation, it might think it's reflecting to a certain group. It's not that, it's the overall picture of the nation.
Ngoku kwakukho indawo ngelinye ixesha xa uthetha ngesizwe singacinga ukuba kubhekiselelwa kwiqela elithile, asiyo loo nto, kukubandakanyeka kwesizwe sonke.
And we find today a very comparative condition today as it was in the days of Jeremiah, that the nation itself altogether has gone into more or less idolatry. Got away from God.
Kwaye siyafumana namhlanje eyelelanisekayo kakhulu imeko namhlanje njengokuba yayinjalo ngemihla kaJeremiya ukuba isizwe ngokwaso sonke simke ngaphezulu okanye ngaphantsi kwizithixo into enjalo ndingatsho simke kuThixo.
And by doing that, it's been the weakness of the pulpit, because if the pulpit would have stayed straight and with the Word of God, God would be in every church like He is moving among us here.
Kwaye ngokwenza loo nto, kukuba buthathaka kwepulpiti. Ngokuba xa ipulpiti ibinokuhlala ithe tye kunye nelizwi likaThixo, uThixo beya kuba kulo lonke ibandla njengokuba yahamba phakathi kwethu apha.
But they have led away from that, and that's the thing that I want to talk about this morning. And now we find that that's absolutely true in every age.
Kwaye bemka kuloo nto, kwaye yiloo nto endifuna ukuthetha ngayo ngale ntsasa. Kwaye sifumanisa ukuba oko luqobo lwenyaniso kuzo zonke izigaba.
I believe it was Amos as I referred to him a while ago that he said he was not a prophet, he was the son of a prophet, but said that when the lion roars, who can be fear?
Ndiyakholwa yayingu Amos njengoko ndikhe ndabhekisa kuye kwixesha elidlulileyo ukuba wathi waye ngengomprofeti engengonyana wamprofeti kodwa wathi oko xa ingonyama igquma ngubani na ongena kungoyiki.
And if anyone ever heard a real lion roar in the wilderness, these you hear in the cages around here are just meowing. But when one roars in the wilderness, everything takes heed.
Kwaye ukuba nabani na wakhe wayiva ingonyama yenene igquma entlango, ezinizivayo eluvalelweni apha jikelele ziyatswina nje, kodwa xa yona igquma entlango, yonke into iyahlonipha.
I've laid in the jungle a Hunnam, and he's the king of the beast. And when that lion roars, even the beetles stop hollering. Everything the...
Ndalalisa ehlathini, ndizingela zona, kwaye ingukumkani wezilwanyana. Kwaye xa longonyama igquma noqongqothwane aba bayayeka ukungxola yonke into yenza njalo.
The jackals and the hyenas are screaming and the other animals, the squawking of the baboons and monkeys and the beetles, you can hardly hear yourself think, but in a distant let a lion roar and every beetle will stop hollering.
Jakalashe kunye nengcuka zikhala nezinye izilwanyana nokukhala kwemfene nenkawu. Oqongqothwane kunganzima nokuziva wena ucinga kodwa mgama yeka ingonyama igqume kwaye uqongqothwane uyakuyeka ingqolo.
See, everything's afraid of him, yet there's many things can kill him, but he's recognized as a king amongst the beasts.
Yabona yonke into iyayoyika nangona zininzi izinto ezinokuyibulala kodwa yaziwa njengokumkani kwezilwanyana.
He said, when a lion roars, who can but fear? He said, then God has spoken, who can but prophesy?
Wathi, xa ingonyama igquma, ngubani onokungoyiki? Wathi, ngoko uThixo uthethile, ngubani ongenakungaprofeti?
That's, I think, the condition meets that challenge again today. God has spoken, see? And we see the handwriting on the wall. So it's very easy to prophesy and see that we're at the end time.
Kwaye yiyo ndiyacinga, imeko imelana naloo mcelimngeni kwakhona namhlanje. UThixo uthethile, yabona? Kwaye sibona umbhalo wesandla eludongeni, ngoko kulula kakhulu kuprofeta. Kwaye sibona ukuba sesiphelweni sexesha.
And we're seeing God from every section of denominations, all the way from Catholicism through all the Protestant churches, Buddhas and what more from India, and whatever more, he's calling his people together, assembling them together.
Kwaye sibona uThixo kwisebe ngalinye lamahlelo, yonke indlela ukusuka kubuKatolika, ukuya kwicawa zobuProtestanti, ubuBuddha nako konke, ukusuka eIndia, kwakunye nako konke, ubiza abantu bakhe bonke, ebaqokelela ndaweninye.
And I'm very happy for that, to see this day coming. Now, it's a great day, one of the greatest privileges.
Kwaye ndiyavuya kakhulu ngalento ukubona lo mhla usiza ngoku si yimini enkulu enye yezinkulu inyweba.
That if I would have known before there was a world when we were souls, a part of God that we are, for we were with him before the foundations of the world, because there's only one form of eternal life, and that's God, and we're a part of him.
Oko ukuba bendinakho, ukuba bendinokukwazi ngaphambili kokuba kubekho ihlabathi. Xa sasiyimiphefumlo, inxalenye kaThixo, ukuba sithi ngoba sasinaye phambi kokusekwa kwehlabathi, ngokuba inye kuphela indlela yobomi obungunaphakade, kwaye nguThixo, kwaye siyinxalenye yakhe.
We was not so much that we would know and and could think and had a being, but we were in his thoughts of what we were before the foundation of the world.
Sasingekho ngako ukuba singazi, kwaye sinokucinga, kwaye sinesiqu, kodwa sasisezingcingeni zakhe zoku sikuko, phambi kokusekwa kwehlabathi.
Because we are a part of him, like my son is part of me and I'm part of my father and so forth. We are sons and daughters of God by his foreknowledge.
Ngokuba siyinxalenye yakhe, njengonyana wam oyinxalenye yam, kwaye ndiyinxalenye katata ngokunjalo, singonyana nentombi zikaThixo ngokolwazi lwakhe lwangaphambili.
And back there, if I could have known as I know now and that I could look over the whole span of time and he had said to me, what time do you want to live?
Kwaye emva phaya, ukuba bendinokwazi, njengokuba ndaziyo ngoku, kwaye ndinokujonga kwixesha lonke, kwaye wayenokuthi kum, leliphi ixesha ufuna ukuliphila.
I said, this time, right now, just the eve of the ending up of world history and the oncoming of the kingdom of God to be established in the earth. I think it's the most glorious time of all ages is right now.
Ndandinokuthi leli xesha ngoku kanye nje urhatya lesiphelo sembali yehlabathi nokuza kobukumkani bukaThixo buzokumiswa emhlabeni. Ndicinga ukuba lelona xesha lakhe lanobuqaqawuli kuzo zonke izigaba lingoku.
We find out here that Israel is accused by the prophet. When God had ordained him and sent him out, they were accused of two major sins.
Siyafumana apha ukuba uSirayeli utyholwa ngumprofeti. Xa uThixo wammisela waza wamthuma, babetyholwa ngezono ezimbini ezikhulu.
And we want to talk on those two things that they had done, and from that we want to prosper by it.
Kwaye sifuna ukuthetha ngezonto zimbini babezenzile. Kwaye koko sifuna ukuhluma ngako.
They had turned from God, the fountain of living water, and had hewed themselves out cisterns.
Ngoku bajikile kuThixo, ithende lamanzi aphilileyo, kwaye bazombela amaqula.
They had turned from the thing that God had given them and had hewed themselves something that they had did themselves.
Bajikile kwinto uThixo abanike yona, baza bazakhela into ethile abazenzele yona.
And these cisterns, you notice, they had broken and they were leaking. Now, a broken cistern cannot hold water, it'll leak out.
Kwaye lamaqula uyaqaphela ebenawo ayeqhekekile kwaye evuza. Ngoku iqula eliqhekekileyo alinakuwagcina amanzi, liyakuvuza.
I was raised on a farm and I know what an old cistern is and the difficulty we have with it.
Ndandikhuliselwe efama kwaye ndiyalazi iqula elidala linjani kwanobunzima esasinabo ngalo.
And this leaking cistern is a very fine picture, I think, of this day, that when everything that we have tried to do to get man together, get people together, get churches together, it has become always in the realm of intellectual trying.
Kwaye eliqula liqhekekileyo lingumfanekiso omhle kakhulu ndiyacinga ngalomhla xa okwethu yonke into esizama ukuyenza ukuhlanganisa umntu ukuhlanganisa abantu ukuhlanganisa icawa isoloko ikumjelo obukrelekrele bokuzama.
We've tried to make all the Methodists become Baptists and vice versa and the different denominations, and that was not God's program to begin with.
Sizamile ukwenza onke amawisile abe ngamabhaptizi nangenye indlela namahlelo ahlukileyo kwaye yayingeyonqubo kaThixo okokuqala.
God only has one meeting place. He said over there in the book of Exodus that I have chosen the place to put my name, and that's the only place that I'll meet people.
UThixo unendawo enye kuphela yokuhlangana. Wacho phaya kwincwadi ye-Exodus ukuba ndinyule indawo yokubeka igama lam kwaye kuphela kwendawo endiya kuhlangana kuyo nabantu.
And he chose a place to put his name, and where he put his name, that's where he met Israel.
Kwaye wanyule indawo yokubeka igama lakhe kwaye apho abeke igama lakhe kulapho wadibana khona noIsrayeli.
He's got a place that he meets his church today, and he chose that name. That name is Jesus Christ.
Unendawo adibana khona nebandla lakhe namhlanje, kwaye wanyula elo gama, kwaye elo gama nguYesu Kristu.
And that's where he meets a true believer when he's in Jesus Christ. That's where God chose to put his name.
Kwaye kulapho adibana khona nekholwa lenene, xa likuYesu Kristu. Kulapho uThixo unyula ukulibeka khona igama lakhe.
He said God's name, he said I came in my Father's name. So that's where God put his name is in Christ, and in Christ is where we can all meet under the shed blood and there have real true fellowship.
Uthi igama likaThixo wathi ndize egameni likaBawo. Ngoko kulapho uThixo alibeka khona igama lakhe, kukuKristu. Kwaye kukuKristu kulapho sinokuhlangana khona sonke phansi kokuphalala kwegazi. Kwaye apho sinobenene obunyanisekileyo obudlelwana.
God made his program at the beginning in the Garden of Eden where the place he would meet man, and that wasn't upon intellectual understandings. If it had, Eve was exactly in line with his program.
UThixo wenza inkqubo yakhe ekuqaleni emyezweni wase-Eden, apho indawo wayeya kudibana nomntu kwakungekho phezu kobukrelekrele bokuqonda. Ukuba kwakunjalo, uEva wayesemgcini ngqo nenkqubo yakhe.
But we know that her accepting Satan's intellectual conception, surely God will not, but God said he would.
Kodwa siyazi ukuba ukwamkela kwakhe ubukrelekrele bokaSathana bokuqulunqo, ngokuqinisekileyo uThixo akasokuze, kodwa uThixo wathi uya kuyenza.
And so then he chose a place of redemption, and it was by blood and not by intellectual conceptions.
Kwaye ngoko wonyula indawo yentlangulo, kwaye yayingegazi, ingeyoyaqulunqo lobukrelekrele.
So we're only beating the air, but it's just human nature that that people will try to do that.
Ngoko sibetha nje umoya, kodwa yindalo nje yomntu ukuba abantu bokuzama ukwenza oko.
If we had time, we could break it down in many pieces, but I don't want that button. So we just try to make it as simple as possible. Leaking cisterns.
Ukuba besinexesha, besiya kuyiqhekeza ibe ngamaqhekezana, kodwa andifuni elaqhosha. Ngoku ke siya kuzama nje ukuyenza ibe lula ngangoko sinakho amaqula avuzayo.
And we find that it's absolutely happened again. It's a very picture of our age that we're living in, of all of our trying.
Kwaye siyafumana ukuba iyenzeka ngokugqibeleleyo kwakhona ingumfanekiso wenene wesigaba sethu esiphila kuso kwako konke okwemizamo yethu.
And no disregards to ever effort that any servant of God that even names the name of Jesus Christ, he ought to be honored for just even naming his name in reverence and respect.
Kwaye kungekho kusingelwa phansi kwayo yonke imizamo yaso nasiphi na isicaka sikaThixo. Kwaye nakumagama igama likaYesu Kristu, ufanele ahlonitshwe nasekukhankanyeni igama lakhe ngembeko nenhlonipho.
And the great evangelistical systems that's crossed the earth and so forth in these last days, I think still we'll never be able to get people in one heart until we get them underneath the blood of Jesus Christ. That's the only place that we'll ever be safely.
Kwaye inkqubo enkulu yobuvangeli enqumle umhlaba nokunjalo kwezinsuku zokugqibela, ndicinga, kodwa asinakukwazi ukubenza abantu babenhliziyonye de sibafumane phansi kwegazi likaYesu Kristu, kuphela kwendawo esinokukhuseleka kuyo.
Someone called me not long ago from up in the east and said, Brother Branham, I hear you've moved out to Arizona and you've farmed a place there where that where they safety.
Omnye wandibiza kungekudala kakhulu phezulu empuma waze wathi, mzalwana uBranham, ndivile ukuba umkile waya eArizona. Kwaye wenze indawo apho kukho ukhuseleko.
And as you know how the message came and the Lord told me what would happen in Alaska and how down to California it would be, and it's just been that way.
Kwaye njengokuba usazi ukuba umyalezo uza njani, kwaye inkosi yandixelela okuya kwenzeka eAlaska, kwaye iya kuba njani ezantsi eCalifornia, kwaye ibingaloo ndlela.
He said, now if that's shaking and everything worked, is the safety zone. I said, there is one safety zone that I know of. That's in Christ. For those that are in Christ, it's the only one I know.
Bathi ngoku ukuba kukushukuma oko kwaye yonke into iphi indawo yokhuseleko. Ndathi inye kuphela indawo yokhuseleko endiyaziyo kukuKristu, kuba abo bakuKristu baya kuphela kwendiyaziyo.
Now Jeremiah was called also the weeping prophet.
Ngoku uJeremiah wayebizwa kananjalo umprofeti olilayo.
And because I believe that made this prophet weep, was because him being a prophet and the word of the Lord comes to such and seeing the people walk after their traditions and thought they were all right and no way at all to turn them.
Kwaye kuba ndiyakholwa kwamenza lo mprofeti walila kunokuba ngokuba yena engumprofeti kwaye ilizwi lenkosi liza kwabo kwaye sibona abantu behamba emva kwezithethe zabo kwaye becinga ukuba babelungile kwaye kungekho ndlela konke yokubajika.
For there's going straight to exile because we know you reap what you sow, regardless of who you are, what you are. And we as a nation have reaped, or sowed rather, and we've got to reap.
Ngoba babesiya ngqo ekuthinjweni, ngokuba siyazi uvuna okulimileyo. Akukhathaliseki nokuba ungubani, uyintoni na. Kwaye thina njengesizwe sivunile, okanye silimile, maxa wambi. Kwaye kufanele sivune.
I'm speaking tomorrow, the Lord willing, at afternoon on birth pains, and I touch that in there, that we cannot get by with nothing. We've got to reap what we sow.
Ndiyakuthetha ngomso inkosi ivuma emva kwemini ngeentlungu zokuzala kwaye ndikuchukumisile oko phaya ukuba asinakungafumani nto kufanele sivune esikulimileyo.
And if God would let us get by with our perversion of Christianity today and perverting the people into these things that so-called Christianity, as Brother Moore once said, he'd be morally obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up.
Kwaye xa uThixo anokusiyeka sidlule nje kunye nogqwetheko lwethu lobuKristu namhlanje, kwaye sigqwethe abantu kwezi zinto ezingosinga buKristu, njengoko wakubiza umzalwane uMo, uya kunyanzeleka ngokusebulungiseni ukuba avuse iGomoro neSodom kwaye aqolise ngokuyitshisa.
That's right. Because God's still just and we're unjust as God. It's becoming to His holiness and His word that He makes people reap for what they sow. And we'll have to do that.
Kunjalo, ngokuba uThixo uselilungisa kwaye apho kungalungisi kufikeleleyo kuza kubungcwele bakhe nelizwi lakhe ukuba abenze abantu bavune oko bakulimileyo kwaye siya kufanela ukuba sikwenze oko.
Now, notice they had left him the fountain of living waters and it hewed themselves cisterns.
Ngoku qaphela babemshiyile yena ithende lamanzi aphilileyo kwaye bazenzela amaqula.
Now there may be somebody here who wouldn't understand what a cistern is. A cistern is a man-made tank that tries to take the place of a well. It's something that somebody dug.
Ngoku kungabakho mntu uthile apha ongenakulazi ukuba yintoni na iqula. Iqula litanki azenzele lona umntu elizama ukuthatha indawo yomthombo. Yinto umntu othile ayombileyo.
And how many knows what a cistern is? Fine. All right. A lot of country people here this morning.
Kwaye bangapi abalaziyo yintoni iqula? Kwakuhle, kulungile. Baninzi abantu basemaphandleni apha ngalentsasa.
So I remember the old cistern at the place, how it looked. I was always afraid to drink from the thing.
Ngoko ba ndikhumbula iqula elidala endaweni indlela elalikhangeleka ngayo kwaye ndandisoloko ndisoyika kanjani ukusela kulento.
It was a man-made tank And it never can be relied on. You cannot rely on a cistern.
Yayili itangi azenzele lona umntu. Kwaye lalingasokuze lithembeke. Akunakuthembela kwiqula.
Now anything that man does is usually not very good.
Ngoku yonke into umntu ayenzayo ivamile ukungalungi ncam.
But just like the Lord set time into its cycle and the earth turning every year, every time it crosses, every day, every hour, and the sun setting, and it never fails.
Kwaye njenge inkosi yenze ixesha kwisangqa salo nomhlaba ujikeleza qho ngonyaka ngalo lonke ixesha unqumla yonke imihla zonke iyure kwaye ilanga litshone kwaye zange lisilele.
But the very best watches we can get a fail in many minutes in a month's time, no doubt.
Kwaye ezona zingcono iwashi esinokuzifumana ziya kusilela imizuzu emininzi ngenyanga akuthandabuzeki.
But you see, everything God does is perfect, and what man does is imperfect. So why accept what man does when you can have perfect?
Kodwa uyabona yonke into uThixo ayenzayo igqibelele kwaye into umntu ayenzayo ayigqibelelanga. Ngoko kutheni wamkela okwenzayo umntu xa unokuba nokugqibeleleyo?
I've always said that about us Pentecostal people. See, we know, and we're not out of the order, of course, of God. We don't believe.
Ndandisoloko ndisitsho malunga nathi bantu bakwamoya, yabona, siyazi kwaye asikho ngaphandle kocwangco noko likaThixo, asikholwa.
But we also know that among us, we have people who try to impersonate the other fellow. That's just human. They'll try to do that.
Kodwa siyazi ukuba phakathi kwethu sinabantu abazama ukulinganisa. Omnye umfo kungumuntu nje oko bayakuzama ukwenza oko.
They did it in the Bible. One, I'm of Paul, I'm of Silas, and so forth. But they try to impersonate what someone else did or is doing.
Bakwenza eBhayibhileni omnye ndingoka Paulus ndingoka Silas nokunjalo kodwa bazama ukulinganisa oko omnye wakwenza okanye akwenzayo.
But why would you accept a false impersonation when the skies are full of the genuine thing? When the promise isn't to you and to your children? Why would we accept something that was different?
Kodwa kutheni uyakwamkela ubuxoki obulinganisayo? Xa izibhakabhaka zizele into yemvelo, xa idinga likuni nakubantwana benu, kutheni siyakwamkela into eyahlukile?
Why would we take up a creed or a dogma when the Bible is the unadulterated word of God?
Kutheni siyakuthatha umgaqo okanye imimiselo, xa iBhayibhile ilelingakrexezwanga ilizwi likaThixo?
Why would we try to add to or take from when the Lord Jesus said in Revelation 22:18, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life.
Kutheni siyakuzama ukongezelela kuyo okanye sinciphise kuyo xa inkosi uYesu kwisityhilelo amashumi amabini anesibini ishumi elinesibhozo lo uyakususa ilizwi elinye kuyo okanye ongeze ilizwi elinye kuyo isabelo sakhe siyakususwa kwincwadi yobomi.
When God first set the human race in on earth, he told them they live by his word.
Xa uThixo waqalayo ukubeka uhlanga loluntu emhlabeni, wabaxelela bahlale ngezwi lakhe.
Now, the word of God is like a chain. You're passing across hell with it. And it's chains only its best at its weakest link. And God wants us to keep every word of it.
Ngoko ilizwi likaThixo linjengetyathanga, ugqithela unqumle esihogweni nalo. Kwaye ityathanga lalo lomelele ubuthakathakeni bokudibana kwalo. Kwaye uThixo ufuna sigcine lonke ilizwi lalo.
Now that's the first of the Bible. Just to break one word plunged the human race into a darkness of death.
Ngoko yayikokokuqala kweBhayibhile. Nje ukophula ilizwi elinye. Kwatshonisa uhlanga loluntu kubumnyama bokufa.
Jesus came in the middle of the Bible And he said that man shall not live by bread alone, but by every word.
Uyesu weza embindini weBhayibhile waza wathi, umntu akaphili ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi.
Not just part of the words or 99 out of 100, but every word, just like even Adam was.
Hayi ngenxalenye yamazwi okanye amashumi asithoba nesithoba kwikhulu, kodwa lonke ilizwi njengo Eva no Adam babenjalo.
And in the last of the Bible, Revelation 22:18, he said that whosoever shall take a word out of this or add one word to it.
Kwaye ekugqibeleni kweBhayibhile isityhilelo amashumi amabini anesibini ishumi elinesibhozo watsho ukuba nabani na uyakuthi asuse ilizwi kulo okanye ongeze libe linye ilizwi kulo.
So why do we need to inject in here somebody's ideas of things when this is God's own idea about it? We want to take what he said, and it's also written, let every man's word be a lie, and mine be the truth.
Ngoko kutheni le nto sifuna ukufaka apha uluvo lomnye umntu lwezinto, xa kungoko luvo lukaThixo, sifuna ukuthabatha oko akutshiloyo, kwaye kubhaliwe futhi, lonke ilizwi lomntu malibe bubuxoki, elam libe yinyaniso.
That's what Samaria, this prophet in the days of Jeremiah, he was a prophet, he had the word of the Lord, and this fellow was trying to inject something to it. Now, it cannot be relied upon.
Yayiloo nto eyayingxaki naloo mprofeti. Ngeentsuku zikaJeremiya, wayengumprofeti, wayenelizwi lenkosi. Lo mfo wayezama ukufaka into kulo, ngoku akunakuthenjelwa kulo.
And I'm likening these tanks now to these systems that we have tried to take and to take the place of the original Word of God.
Kwaye ndiwafanekisa la matanki ngoku nezinkqubo esizama ukuzithatha. Kwaye zithathe indawo yelizwi likaThixo loqobo.
For nothing can take its place. It is God.
Ngoba akukho nto inokuthatha indawo yalo, nguThixo.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Ekuqalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo. Kwaye ulizwi waba inyama, wahlala phakathi kwethu.
And Hebrews 13:8 said, he's the same yesterday, today, and forever. How can we rub away from that?
KumaHebhere ishumi elinesithathu, isibhozo, ithi, nguye izolo namhlanje naphakade, singazikhuhla kude njani kuloo nto.
It's got to be the truth. He remains the same. He's the same in every principle.
Kufanele ukuba ibe inyaniso, uhlala eyinto enye, uyinto enye kuwo wonke ummiselo.
That's the reason you enjoy you Baptists and Methodists and Catholic and Presbyterians and so forth. Enjoy that presence. Somewhere in you, you've accepted God.
Seso sizathu ulonwabele lona, nina mabhaptizi, mawisile, namakatolike, namarhabe ngokunjalo, nibonwabele obabukho, ndaweni ithile kuni, nimamkele uThixo.
Maybe sometime in an intellectual way, maybe you have felt the power of God and you are a servant of God, but when you can really come into God and recognize your place in Him as a son or a daughter of God, that's what brings that great thrill to you that God intended you to have.
Mhlawumbi ngaxesha lithile, ngendlela yobukrelekrele, mhlawumbi nive amandla kaThixo, kwaye nizizicaka zikaThixo, kodwa xa unokuza ngokwenene kuThixo, kwaye wazi indawo yakho kuye, njengonyana okanye intombi kaThixo, yiloo nto ezisa loo mincili mikhulu kuwe, leyo uThixo afuna ube nayo.
Now, we notice in St. Mark the 16th chapter, Jesus did not say, go ye into all the world and teach. He said, go preach the gospel.
Ngoku siyaqaphela kuMarko ongcwele, isahluko seshumi elinesithandathu, uYesu zange athi, hambani niye kulo lonke ilizwe, nifundise. Wathi, hambani nishumayele indaba ezilungileyo.
Preach the gospel is demonstrating the power of the Holy Spirit. Go ye into all the world and demonstrate the power of the Holy Ghost.
Shumayela indaba ezilungileyo, kukubonakaliswa kwamandla kamoya oyingcwele. Hambani niye kulo lonke ihlabathi, nibonakalise amandla kamoya oyingcwele.
Talking to a brother, one of the sponsors on the meeting in India, in Bombay there, down in South Africa and different places, where the missionaries have taught it as a word or as an intellectual conception.
Ndithetha nomzalwane omnye wabaxhasi kwintlanganiso yam eIndia, eBombay, apho kuhle kuye eMzantsi Afrika nezinye iindawo ezahlukileyo, apho iimissionaries zilifundisileyo njengelizwi okanye uqulunqo lobukrelekrele.
But one day in the meeting, when the Holy Spirit came down himself and saved 30,000 blanket natives at one altar call, right on the same ground where they were standing.
Kodwa ngenye imini entlanganisweni, xa wehlayo umoya oyingcwele ngokwakhe, wasindisa amawaka angamashumi amathathu labanini belolizwe, abombatha ingubo kwisiguqo esinye, kwaye kanye kulo mhlaba bameme kuwo.
Women standing there who had been as naked as they almost were when they come into the world, in the very minute that they raised their hands to receive Christ, and the Holy Spirit fell upon the place and healed 25,000 people at one time, off of wheelchairs, cots, and stretchers.
Abafazi beme apho, ababeze, phantse, babe ngendlela abeza ngayo ehlabathini, kwaye ngalo mzuzu baphakamisa izandla zabo ukuba bamkele uKristu. Kwaye umoya oyingcwele wawa phezu kwaloo ndawo waphilisa amashumi amabini anesihlanu lamawaka abantu ngaxeshanye, basuka kwizitulo zamavili kumanqwanqwa neentonga zokuhamba.
The mayor of the city had me next day look at these bandloads going down the street.
Usodolophi wesixeko waba nam ngosuku olulandelayo ejonge ezo nqwelo zemithwalo zisihla ngesitalato.
Them women standing there naked, not knowing they were naked, but as soon as the Holy Spirit struck them, they folded their arms to walk away from the presence of their man.
Abo bafazi beme apho, beze, bengazi ukuba baze, kodwa kwamsinya xa umoya oyingcwele wababethayo, bazisonga ingalo zabo bemka ebusweni bamadoda abo.
And I'm wondering that how that we in America call ourselves a Christian nation, and in the presence of God, and each year we our women take off more, and you ought to be putting on more.
Kwaye ndiyamangaliswa ukuba singathini thina eMelika ukuzibiza ukuba sisisizwe sobuKristu, kwaye ebukhweni bukaThixo, kwaye qho ngonyaka si abafazi bethu bakhulula ngokungaphezulu, kwaye ubufanele ukuba unxiba ngokungaphezulu.
And more of Christ you put on, the more conscious you will be of your own conditions.
Kwaye ngokungaphezulu okunguKristu omnxibayo, ngokungaphezulu ukuba sezingqondweni kokwazi imeko zakho.
Sometimes I see the way people act on the street, I wonder if it's just exactly mentally right.
Ngamanye amaxesha ndibona indlela abantu abenza ngayo ezitalatweni, ndiyamangaliswa ukuba kokusezingqondweni na.
Seems like they don't realize it when they do that. What they are doing, they're making themselves a bait for the devil and to send souls to hell. That's right, but the world is in a corruption like it was in the days of Jeremiah.
Kubonakala ngathi abaqondi xa besenza loo nto, le nto bayenzayo bazenza isibambiso zikamtyholi, kwaye bathumela imiphefumlo esihogweni, kunjalo, kodwa ihlabathi likwimpalalo njengoko kwakunjalo ngemihla kaJeremia.
Now, back to the sister. Now this sister cannot be relied upon because it cannot fill itself.
Ngoku emva equleni, ngoku eliqula akunakuthenjelwa kulo, ngokuba alinakuzizalisa.
And it has to depend upon the local rains to fill it. The local rains of the local revivals, to have a little revival here and a little revival over there, or so forth, to get it filled up.
Kwaye kufuneka lixhomekeke kwimvula zalapho ukulizalisa. Imvula zalapho okanye imvuselelo, ukuba nemvuselelo encinci ngaphaya, nemvuselelo encinci naphaya, okanye nokunjalo ukuze ligcwale.
So it cannot be relied on. It can't fill itself. It's insufficiency to itself. It cannot do it. And it's got to depend on the rains to fill it.
Ngoko akunakuxhonyekekwa kulo, alinakuzizalisa, alanelanga kulo, alinakuyenza. Kwaye kufuneka lixhomekeke emvuleni ukulizalisa.
Then, let's notice where it gets its rain. Where it gets its water, the cistern.
Ngoko masiqaphele apho lifumana imvula, apho lifumana amanzi iqula.
It comes off the top of the barns. Sheds. Where all the dirt that the dust blows up there washes right into the rain and right down into the cistern. A man-made tank.
Isuka phezu kwehoko, ishedi, apho konke ukungcola, uthuli luvuthululeka khona phezulu phaya, kuhlambekela emvuleni, kwaye kuhle kuye equleni, itangi elenziwe ngumntu.
It becomes almost like a cesspool.
Iba phantse njengomgqobhozo.
And it washes off the top of the barn, where all the animals of the smell in the barnyards and so forth and settle down and the air blows in the dust and stuff on the barn. Then the local rain comes along and washes the rain right off.
Kwaye ihlamba umphezulu wehoko, apho zonke izilwanyana, ukunuka ehokweni, nokunjalo, kuhlalayo. Kwaye umoya uvuthululela uthuli nokunye ehokweni. Imvula yalapho ize ihlambe imvula isuse nya.
And then the water is carried by a man-made trough through a man-made spout to a man-made tank. And then when it gets there, it's filthy, so filthy that you have to put a strainer rag on it or you couldn't drink it.
Kwaye ngoko amanzi ahanjiswa ngomkhombe owenziwe ngumuntu. Ukuya kumbhobho owenziwe ngumntu, ayokufika kwitanki elenziwe ngumntu. Kwaye xa ifika apho, imdaka kakhulu, de kufuneka ubeke isihluzo kulo, okanye akunawasela.
Now, see, it's washing from the roof by a man-made trough, man-made spout into a man-made tank.
Ngoku yabona ihlamba ephahleni, ngomjelo owenziwe ngumntu, ngombhobho owenziwe ngumntu. Ukuya kwitanki elenziwe ngumuntu.
And then it was a man-made strainer over the top of it to see that some of the bugs and things just kept back.
Uzeke kubekwe isihluzo esenziwe ngumuntu phezu kwalo, ukujonga ukuba ezinye intsholongwane nezinto zigcinwa ngaphandle.
Now we notice in these a few days after the water sets there in this man-made denominator tank. All right.
Ngoku siyaqaphela kwezinsuku zimbalwa emva kokuba amanzi ehleli phaya kweli hlelo lenziwe ngumuntu okanye itanki. Ndixolele, kulungile.
After it's been washed off of all kinds of theologies and things washed into it, now we come to find out when it sits there a few days, it becomes stagnant.
Emva kokuba ihlanjiwe kuzo zonke indidi zezakwalizwi nezinto zihlanjelwe kulo ngoku size sifumane xa ihlala apho insuku ezimbalwa iba yemileyo.
And anyone knows in the history of the church when God sends something forth, a message, and it becomes fresh from God.
Kwaye wonke ubani uyazi kwimbali yebandla xa uThixo ethumela into, umyalezo, kwaye iba yentsha kuThixo.
Then, after the life of that founder, whatever it might be, you call him reformer, or whatever you want to say about it, after his death, then they get a system worked up, and they make an organization.
Kuze emva kobomi balomseki, okanye nantoni enokuba yiyo, umbiza ngokuba ngumhlaziyi. Okanye nantoni othanda ukuyitsho ngayo, emva kokufa kwakhe, baze bafumane inkqubo eyenziweyo, baze benze umbutho.
And as soon as they make an organization out of that, it dies right there. It never rises again. It's did it through every time back, come on back.
Kwaye kamsinya xa benza umbutho kuloo nto, ifela kanye kuloo ndawo, ayiphindi ivuke kwakhona. Kwenze kanjalo lonke ixesha emva iwela emva.
Giving regards to this Catholic priest sitting here, when God organized the church or not organized it, God never did organize the church. He's not in that kind of a business. He's in birth, not organization.
Ukunika imbeko kulombingeleli omkatoliki ohleli apha, xa uThixo wahlanganisa ibandla,
okanye hayi ukulihlanganisa. UThixo zange ahlanganise ibandla. Akakho kulondlela yomsebenzi, useluzalweni, hayi umbutho.
So when God started the church off at the day of Pentecost, and then finally down at Nicaea, Rome, they organized it, and there's where it lost its power.
Ngoko xa uThixo waqala ibandla ngomhla wePentecoste, kwaye ukuze ekugqibeleni ezantsi eNicaea, Roma, balihlanganisa, kwaye kulapho laphulukana namandla alo.
Then we come on down to the Lutheran Reformation, and it was a great thing. The Word of God was given, just shall live by faith.
Emva koko size ezantsi kuhlaziyo lobuLutere, kwaye yayiyinto enkulu, ilizwi likaThixo lalinikiwe, ilungisa liyakuphila ngokholo.
And when they did, instead of picking up all of them together and marching on, they made a Lutheran church, separating themselves from this group. And then it died.
Kwaye xa bakwenzayo endaweni yokuchola konke kudibene, bebonke bedibene, baza bahambe, benza icawa yobuLutere, bazahlula kweli qela, yaza ngoko yafa.
Then God raised up John Wesley with the sanctification, the message of the second work of grace, and it was a wonderful thing, but after Wesley and Asbury, they organized it, it died.
Waza uThixo wavusa uJohn Wesley kunye nongcwaliso, umyalezo womsebenzi wesibini wenceba, kwaye yayiyinto emangalisayo. Kodwa emva koWesley noAsbury bayihlanganisa yaza yafa.
Then up come the Pentecostals with the restoration of the gifts. They were doing fine. What happened? Organized it and died. Just exactly.
Kwaza kwathi gqi abakwamoya nobuyiselo lwezipho babesenza kakuhle. Kwenzeka ntoni? Bayihlanganisa kwaye yafa ngenene.
Now in the midst of all this, God still calling a remnant out of every one of those generations. And it's our time of coming out, a gathering together.
Ngoku embindini walonto yonke, uThixo usabizela insalela ngaphandle kwaso zonke ezo zizukulwane. Uqinisekile, kwaye lixesha lethu lokuphuma, lokuhlangana sonke.
That's what I think the full gospel businessman has played a great part in breaking down these walls and saying that there's no difference in us. Let us come together and worship God under one principle, not under an organization.
Kwaye ilonto ndiyicingayo, i-full gospel businessman idlale indawo enkulu, ukuqhekeza ezindonga, kwaye besithi, akukho mahluko kuthi, masidibaneni sikhonze uThixo phansi kommiselo omnye, hayi phansi kombutho.
If it was an organization, I'd get off this platform right now. I have nothing to do with it.
Ukuba ibingumbutho bendiyakuhla kweli qonga ngoku, andinanto yakwenza nawo.
What it is, it's got to be a fellowship and not a fellowship of some creed, but a fellowship in Christ by the power of his resurrection. That's the thing that brings life, it brings birth.
Uyintoni, kufanele ibe bubudlelwane, hayi ubudlelwane bomgaqo uthile. Kodwa ubudlelwane kuKristu ngamandla ovuko lwakhe ilonto ezisa ubomi, izisa uzalo.
And before birth can come, we realize there have to be death before birth.
Kwaye phambi kokuba uzalo luze, siyaqonda kufanele ukuba kubekho ukufa phambi kozalo.
And a birth is a mess. I don't care what kind of a birth it is. If it's in a pig pen or wherever it is, it's a mess. And so is the new birth. It makes you do things that ordinarily you wouldn't think you would do.
Kwaye uzalo imbutyulelo, andikhathali nokuba uzalo olunjani na, ukuba lusehokweni yehagu, okanye naphi na lukhoyo, imbutyulelo, kwaye lunjalo nozalo olutsha, lukwenza wenze izinto obungena kucinga ukuzenza ngokwasesiqhelweni.
But when you're ready to die to yourself, then you're born again, a new creature in Christ Jesus. Then things open up and life becomes a new side to you because you've accepted the person of Jesus Christ and not some theory or some creed.
Kodwa xa ukulungele ukufa kuwe, ngoko uzalwa ngokutsha, isidalwa esitsha kuKristu Yesu, zize izinto zivuleke buze ubomi bube ngumbono omtsha kuwe. Ngokuba wamkele umntu kaYesu Kristu, kwaye hayi okwaziwa ngengqondo okanye umgaqo.
Even to the written word, it's got to be quickened by the Holy Spirit. No matter how much theology you've got, it's laying there dead.
Okanye nakwilizwi elibhaliweyo, kufuneka livuselelwe ngomoya oyingcwele. Akukhathaliseki nokuba unokukangakanani okwakwalizwi, ilele apho ifile.
So I can have a handful of wheat until it gets into the process. The word can be quickened, the wheat will never live.
Ndingabane sandla esizeleyo sengqolowa de ibe ingene kwimo apho inokuvuselelwa. Ingqolowa ayinakuphila.
And you can have a doctor's degree, PHLL, whatever you wish to, but until the Holy Spirit comes upon that and quickens it to you, has a personal experience with God, then the wheat does no good. Your learning is in vain.
Kwaye ungabane sidanga sikagqirha PHLL nantoni na oyinqwanelayo kuyo. Kodwa de umoya oyingcwele uze kulonto uze uyivuselele kuwe njengamava angawakho noThixo ingqolowa ayenzi into ilungileyo ukufunda kwakho kulilize.
As this Englishman said the other night here, I was so astonished that all the learning he had is Paul. He had to forget all he knew in order to find Christ, do things that he thought he wouldn't do.
Njengale ndoda yengesi yatshoyo ngobunye ubusuku apha ndandimangalisiwe kulonto. Konke ukufunda wayenako njengoPaulos kwafuneka akulibale konke wayekwazi ukuze afumane uKristu enze izinto wayecinga ukuba kanakuzenza.
But that's what God does. He humiliates us in our educational system. Not as I'm trying to support ignorance, but I'm trying to tell you the difference.
Kodwa yiloo ndlela uThixo enza ngayo uyasihlaza kwinkqubo yethu yemfundo. Hayi ukuba ndizama ukukhuthaza ubuqaba, kodwa ndizama ukukuxelela umahluko.
Education can never bring life. It takes the Spirit of God to bring life. And that life must not come out of just the intellectual revival.
Imfundo ayisokuze izise ubomi. Kuthatha umoya kaThixo ukuzisa ubomi. Kwaye obo bomi mabungezi nje ngemvuselelo yobukrelekrele.
It's got to come out of the Bible, word revival, and that word is the same yesterday, today, and forever. And when it falls today and quickens, you get the same results you did in Acts 2.
Kufanele ukuba ize ngokweBhayibhile imvuselelo yelizwi kwaye elo lizwi sekwalilo izolo namhlanje naphakade kwaye xalisiwa namhlanje livuselela ufumana kwa ezo ziphumo zinye wazenzayo kwizenzo isibini ngokwenene.
And it always will be because it's the Spirit of God, the conditions, the atmosphere. It takes atmosphere to do things.
Isoloko inako kwaye iyakusoloko injalo ngokuba ngumoya kaThixo elungisa imo. Ithatha imo ukwenza izinto.
That's the reason you men are always taught, bring your children here. Well, certainly that's right.
Seso sizathu ninabantu nisoloko nifundiswa. Zisani abantwana benu apha kulungile ngokuqinisekileyo kulungile.
I was glad to see my daughter Rebecca come in and sit down just a few minutes ago. Some of you see me wink at a woman, it was my daughter. So she come in and sat down.
Ndivuyile nakubona intombi yam uRebecca isiza ihlala phantsi kwimizuzu yembalwa egqithileyo. Abanye benu bandibonile ndibethela imehlo kumfazi ibiyintombi yam. Ngoko uzile wahlala phantsi.
I want her to receive the baptism of the Spirit. That's why she's here in the meeting. That's what the purpose of it. It takes atmosphere.
Ndifuna amkele ubhaptizo lukamoya kwaye yiloo nto elapha kule ntlangano. Seso sizathu sale nto. Kuthatha imo.
Oh, Dr. Bosworth, you'd say you could take a hen egg and put it under a pup, it'll hatch a chicken. Why? Because it's an egg and got the right atmosphere.
Njengogqirha umdala uBosworth wayesakuthi, ungathatha iqanda lesikhukukazi ulibeke phantsi kwentshontsho lenja, liyakuqandusela intshontsho lenkuku. Kutheni? Ngokuba liqanda kwaye lifumana imo elungileyo.
I don't care if you're a Methodist, Baptist, Presbyterian, in the right atmosphere to hatch out of, newborn child of God.
Andikhathali nokuba ngumuwisile, mbhaptizi, mrhabe, kwimo elungileyo, iyakuqandusela umntana ozelwe ngokutsha kaThixo. Banga ilizwi.
Atmosphere, that does it. No matter what denominational tag you have.
Yimo yenzayo loo nto, nokuba liphawu elinjani lehlelo onalo.
Used to herd cattle. I noticed a ranger when we take them up into the forest, out of the feeding lands, down to ranches, and put them on the forest. He would stand there and watch as he went through the gate at the drift fence.
Dandi la ngokulusa inkomo. Dandi kaphela unogada umkhulu wedlelo. Xa siziqhubela ehlathini ngaphandle kwemihlaba yokudlela ezantsi kwindawo yokuphuhlisa imfuyo. kwaye azibeke edlelweni ubeya kuma phaya ajonge ngelixesha zingena esangweni kwicingo lokuziqhuba.
He never paid so much attention to brands because there's all kinds of brands went through there. But there's one thing he did notice, the blood tag.
Akazange anike ngqalelo kumaphawu ngokuba kwakukho onke amaphawu ayegqitha apho. Kodwa kukho into enye awayingqalayo, iphawu legazi.
It had to be a thoroughbred Hereford or it could not go on that forest because it's the Hereford Association that grazes that forest. It must have a blood tag to keep the breeding right.
Kufanele ibe yengaqutywanga iHereford okanye yayingena kuya phaya kwelahlathi. Ngokuba yiHereford Association edlisa kwelo hlathi, kufuneka ibe nephawu legazi ukugcina ukuzalisa kulungile.
And I think that's the way it will be at the day of the judgment.
Kwaye ndicinga ukuba oko yindlela ekuya kuba yiyo ngomhla womgwebo.
He's not going to ask me if I'm Methodist, Baptist, Pentecostal, or Presbyterian, but he's going to look for the blood tag. When I see the blood, I'll pass over you. That's the thing.
Akazukundibuza ukuba ndandingumwisile mbhaptizi wakwamoya okanye umrhabe, kodwa uya kukhangela uphawu lwegazi. Xa ndibona igazi ndakugqitha kuwe, yiyo loo nto.
So we find that these cisterns, after they sit around a while, they become stagnant and they are no good.
Ngoku sifumana ukuba la maqula emva kokuba ehleli ithuba aba ayema aze angabi ngalungileyo.
And it becomes then also becomes the home of frogs and lizards and snakes and bugs, germs and what more, because it's the stagnated condition that's pushed into it.
Aze abe ngoko ngokunjalo abe likhaya lamasele namacikilishi nenyoka nerhorho nezinambuzane nezininzi ngokuba likwimeko yokuma etyhalela oko kulo.
Could you imagine washing off of a barn roof or off of a house close to the barn or anywhere the dirt would be? How kind of a bugs and germs and everything it washes into this cistern.
Ungafana ucinge ihlanjwe eluphahleni lwehoko okanye ngaphandle kwendlu ekufutshane nehoko okanye naphina ubumdaka buhlala khona luhlobo lunjani olwentsholongwane nezinambuzane nako konke okuhlanjelwa kweliqula.
Now, it's a perfect example of any kind of a man-made system. He's a failure to begin with. That's the reason he needs a savior.
Ngoku kungumzekelo ugqibeleleyo walo naluphina uhlobo lwenkqubo eyenziwe ngumntu ungumsileli okokuqala seso sizathu adinga umsindisi.
He could not save himself. He cannot do nothing for it. He's lost to begin with.
Akanakuzisindisa, akanakwenza nto ngaloo nto, ulahlekile okokuqala.
He's born in the world sinful. He comes to the world speaking lies. He's a liar to start with. So how in the world can he do anything for himself?
Uzalelwe ehlabathini ekoneni. Uze ehlabathini ethetha ubuxoki. Uliqoki okokuqala. Ngoko kanjani ehlabathini angazenzela nantoni na?
How can a holy man? There's no holy man. There's no holy church. It's a holy ghost. Not a holy church or holy people. It's a holy ghost among a people. That's what it is.
Kanjani ndoda engcwele? Akukho ndoda ingcwele. Akukho bandla lingcwele. Ngumoya oyingcwele. Hayi bandla elingcwele. Abantu abangcwele. Ngumoya oyingcwele phakathi kwabantu. Yiloo nto iyiyo. Amen.
Not a holy mountain where Peter and them stood. The mountain wasn't holy. But it's the holy God on the mountain that made it holy.
Hayi intaba engcwele apho uPetros nabanye bema, intaba yayingekho ngcwele, kodwa nguThixo ongcwele entabeni eyayenza yangcwele.
It's not a holy person, it's a holy ghost using that person. What makes it holy, not the person, but the person of the Holy Ghost.
Hayi umntu ongcwele, ngumoya oyingcwele osebenza kulo mntu, okwenza ube ngcwele, hayi umntu. Kodwa umntu kamoya oyingcwele.
It isn't the man because he's just a man born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
Asiyondoda ngokuba uyindoda nje uzalelwe esonweni wakhawulelwa ebugwenxeni weza ehlabathini uthetha ubuxoki.
Any man-made system will keep him right in that. You'll blind the thing from the intellectual eyes that they think, I belong to church. My name is on the book. I have did this. My father was this, and so forth.
Yonke inkqubo yenziwe ngumntu iyakumgcina umntu kuloo nto. Uya kuyimfamekisa into ngobukrelekrele, emehlweni obukrelekrele. Abacinga, ndingowebandla, igama lam lisencwadini, ndenze oku, utata wam wayekoku, nokunjalo.
That sounds all right, which it is nothing to say against it, but still, friend, Jesus said, except the man be born again, he cannot even see. See, there doesn't mean that he sees with his eyes, but understand the kingdom of heaven until you're born in a...
Kuvakala kulungile konke, eyi, akukho nto inokutshiwo ngokuchasene nayo, kodwa nokuba kunjalo, sihlobo. UYesu wathi, ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha, akanakho nokububona. Uyabona, apho akuthethi ukuba ubona ngamehlo akhe, kodwa ukuqonda ubukumkani bamazulu, ude ube uzelwe ngokutsha.
How would this Baptist evangelist, how would that man who stood there and criticized and made fun of it, see, there's nothing in him that could even receive it, but God had to do it, see. God gave him the Holy Spirit.
Angakwazi njani lo mvangeli ombhaptizi? Ngakwazi njani la ndoda ime phaya kwaye igxeka kwaye yenze inhlekisa ngayo? Yabona, akukho nto kuye enokuyamkela yona, kodwa uThixo ufanele ayenze, yabona? UThixo wamnika umoya oyingcwele.
He manifested that this is not hypocrisy, this is a word. He only hears it from a school idea. And they try to take all the blessings of God and place it on a day gone by.
Wakubonisa ukuba olu lwalungelo ananiso eli lilizwi uva kuphela kwisikolo soluvo kwaye bazama ukuthatha zonke iintsikelelo zikaThixo baze bazibeke kwisuku eligqithileyo.
A young Baptist preacher here not long ago sitting present right here this morning, and he came to me and he said, Brother Branham, there's one thing that you're doing is wrong. I said, help me.
Umshumayeli ombhaptizi omncinci apha kungekudala ehleli ekhona apha ngalentsasa waza weza kum waza wathi mzalwana uBranham kukho into inye oyenzayo engalunganga ndathi ndincede.
And he said, you are, I think you're sincere and a good person, but I said, thank you, sir.
Waza wathi ndicinga ukuba unyanisekile kwaye ngumntu olungileyo kodwa ndathi enkosi mhlekazi.
He said, but there's one thing you're doing wrong. I said, I hope the Lord just finds one thing wrong.
Wathi, kodwa kukho into inye oyenza ngokungalunganga. Ndathi, ndiyathemba ukuba inkosi inokufumanisa into ibenye engalunganga.
And he said, well, this is what you're doing, it's wrong. Said, you're trying to introduce to the world an apostolic ministry. And said, the apostolic ministry ceased with the apostles.
Waza wathi, kulungile, kukho ile nto oyenzayo engalunganga. Wathi uzama kuzisa ehlabathini ulungiselelo lobupostile. Waza wathi ulungiselelo lobupostile lwaphela kubapostile.
I said, as a Baptist to a Baptist, I'd like to ask you a question. So what?
Daze ndathi njengombhaptizi kumbhaptizi ndingathanda ukubuza umbuzo. Wathi intoni?
I said, do you believe the word of God inspired every bit of it? He said, well, certainly.
Ndathi uyalikholelwa ilizwi likaThixo ukuba liphefumlelwe lonke isuntswana lalo. Wathi kutheni ngokuqinisekileyo?
I said, then he said, don't add one word or take one far. I said, then I'll show you where the apostolic blessing come on the people by a promise of God. Now you show me the promise of God and when it went off the people.
Ndathi ngoko, wathi ungongezi nelizwi elinye, okanye ususe elinye, ngoba ndathi ngoko, ndiyakubonisa ukuba yezaphi insikelelo yobupostile ebantwini, ngesithembiso sikaThixo, ngoku undibonise isithembiso sikaThixo, nokuba simkanini ebantwini.
If you can't produce that in a word, then forget about it, see? I said, because it's still going on.
Yabona, ukuba kunakundibonisa oko elizwini ngoko libala malunga nayo. Yabona, ndathi ngokuba isaqhubekeka.
Never stand down for a few minutes. And so I said, but then, brother, I'd like to ask you this.
Zangathethe nto okwemizuzu embalwa. Daze ndathi, kulungile ngoko mzalwane. Ndingathanda ukubuza into.
Peter introduced the apostolic message on the day of Pentecost. And we all know that's true, for he had the keys to the kingdom, and Jesus had given to him.
UPetros wazisa umyalezo obupostile ngemini yePentecoste, kwaye siyakwazi sonke oko kuyinyaniso, kuba wayenezitshixo zobukumkani, ezo uYesu bemnikile.
And now watch what he said. He said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise isn't to you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Wayengokuqaphela wakutsho wathi, guqukani nina ngabanye, nize nibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono. Kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude nakubo bonke inkosi uThixo wethu eyakubabiza.
Then if there's a place where he took it out, then what happened to Peter's words on the day of Pentecost? See? No, it's never ceased.
Ngoko ukuba kukho indawo apho awayisusayo, ngoko kwenzeka ntoni kumazwi kaPetros ngemini yePentecost? Yabona, hayi, ayizange iphele.
Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more.
Mvana ethandekayo efayo, igazi lakho elihle alinakuze liphele amandla de lonke ibandla likaThixo elihlawulelweyo lisindiswe lingaphindeli esonweni kwakhona.
Then in a nobler, sweeter song I'll sing thy power to save when this poor lisping stammering tongue lies silent in the grave.
Ngoko kwayona ilungileyo imnandi ingoma ndakucula kumandla akhe ukusindisa xa le ntetho ingaphucukanga nolwimi oluthintithayo lulele luthule engcwabeni.
God help me to believe that and hold to it, all of us, and stand by it, because it is a gospel truth. Yes, sir.
Thixo ndincede ndikholelwe koko kwaye ndibambelele kuyo nathi sonke kwaye sime kuyo ngokuba zindaba ezilungileyo zenyaniso. Ewe mhlekazi.
A wise man should never look at these things and know that they won't work. They never have worked.
Indoda esisilumko akufanelekanga ukuba ijonge kwezi zinto kwaye yazi ukuba azikusebenza zange zasebenza.
An organized religion and an organized experience will never work in the presence of God. It's got to come unadulterated from God.
Inkolo ehlanganisiweyo namava ahlanganisiweyo azisoze zisebenze ebukhweni bukaThixo. Kufanele ize ingaqexezwanga isuka kuThixo.
It has never been used by God. No time in the past did God ever use such a system.
Ayizange yasetyenziswa nguThixo. Akukho xesha emva apho uThixo wakhe wasebenzisa lo nkqubo injalo.
You get members and things like that, but I mean the genuine seed of God, the blessing like fell on the day of Pentecost, it never comes by organization. It comes by birth, being born again.
Ngoku ufumana amalungu nezinto ezinjalo, kodwa ndithetha imbewu yemvelo kaThixo, insikelelo njengeyawayo ngemini yePentecost, ayizange ize ngambutho, iza ngozalo, ngokuzalwa ngokutsha.
We're invited to take Israel for an example, which they have been.
Simenyiwe ukuba sithathe uIsrayeli njengo ngomzekelo ababe nguwo.
Notice they have forsaken him, their provided fountain, and have hewed themselves out cisterns.
Qaphela babemshile yena ababe linikiwe ithende baza bazakhela amaqula.
Could you imagine a thing when a man is at an artesian well drinking and then wants to make him a cistern, see, to drink out of it.
Ungafane ucinge into xa umntu ekumthombo ompompozayo esela aze afune ukuzenzela iqula, yabona, ukusela kulo.
Now that's what the prophet said. That's what the word of God said. That's what God said to the prophet.
Ngoku yile nto umprofeti wayitshoyo. Yilonto ilizwi likaThixo litshoyo. Yilonto uThixo wayitshoyo kumprofeti.
You have forsaken me and have left me the fountain of living waters and have hewed yourself out cisterns which are broken and they're leaking out.
Nindishile mna naza nimka kum ithende lamanzi aphilileyo nazambela amaqula lawo aqhekekileyo kwaye ayavuza.
See something, they wanted something they could control or to show what they had done. That's the folly of organized religion.
Yabona into bafuna into abanokuyilawula okanye ukubonisa abakwenzileyo bobo budenge benkolo ehlanganisiweyo.
It's always trying, they got to have something in it themselves. They got to have all these systems and societies and things, and I belong to this and I...
Isoloko izama, bafanele babe nento eye yabo. Bafanele ukuba babe nazo zonke ezinkqubo, nemanyano, nezinto. Kwaye ndibandakanyeka koku, ngoku.
Instead of just being humble children of God, they want something that they could show themselves.
Endaweni nje ukuba sibe ngabantwana abathobekileyo bakaThixo, bafuna into abanokuzibonakalisa bona.
Instead of letting God do it His way, they want to do it their way. And that's the way the systems has got the church today.
Endaweni yokuyeka uThixo ayenze ngendlela yakhe, bafuna ukuyenza ngeyabo indlela. Kwaye indlela inkqubo engena ngayo ebandleni namhlanje.
Not each system. One wants it this way, one wants it that way. If you're a Methodist, you must be it this way, a Baptist this way, Presbyterian, Catholic, whatever more, they got their systems.
Hayi nayiphi inkqubo. Omnye ufuna ngale ndlela, omnye ufuna ngaleya ndlela. Ukuba ungumuwisile, ufanele yiyo ngale ndlela, umbhaptizi ngale ndlela, umrhabe, katolike, nawuphi na omnye, baneenkqubo zabo.
Nothing against that, but that ain't what I'm talking about. Man wants His way of doing it, and God's got His way of doing it.
Akukho nto ichasene naloo nto. Kodwa yona asiyo loo nto ndithetha ngayo. Umntu ufuna indlela yakhe yokuyenza. Kwaye uThixo unendlela yakhe yokuyenza.
And he said, you are holding to your way, a broken cistern, and won't accept my way, the way of life.
Kwaye wathi, ubambelele kwindlela yakho, iqula eliqhekekileyo. Kwaye anisayi kuyamkela iyamu indlela, indlela yobomi.
That's the same thing as it is today, it just hasn't very good.
Kwaye loo nto inye iyo namhlanje, ayizange iguquke nakancinci.
Think how foolish of a man leaving an artesian well, a pure clean water bubbling up, and then he want to go to a broken cistern and he made himself.
Cinga obunjani ubudenge bomntu oshiya umthombo ompompozayo owangcwengileyo acocekileyo amanzi ahlwahlwazayo. Kwaye ze afune ukuya kwiqula eliqhekekileyo alenze ngokwakhe.
Dig him out a cistern or that trash that's up on top of the barn, washing into it and drink from that. There certainly is something mentally wrong with that person.
Azombele iqula naloo nkunkuma ingaphezulu kwehoko ihlambela kulo ze asele kuloo nto. Kukho ngokuqinisekileyo into engalunganga engqondweni kulo mntu.
And when a man will cling to an ecclesiastical conception of the Scripture, instead of accepting the Holy Ghost, which vindicates the Scripture and makes it real to you, there's something spiritual wrong with that person. It's exactly right. Sure, the Holy Ghost.
Kwaye xa umntu oya kubambelela kuqulunqo lwequmrhu lwesibhalo, endaweni yokwamkela umoya oyingcwele, ongqinela isibhalo, nosenza sibe nene kuwe, kukho okungalunganga ngokwasemoyeni kulo mntu. Oko kokunjalo ngenene, ngokuqinisekileyo umoya oyingcwele.
Each one has an interpretation of their Bible, what you think is right. God don't need your help. God don't need your interpretation.
Ngamnye unotoliko lebhayibhile yakhe, kokuphi ocinga ukuba kulungile. UThixo akafuni luncedo lwakho. UThixo akafuni toliko lwakho.
God's his own interpreter. God does the interpretation the way he says he would do it.
UThixo ngumtoliki wakhe. UThixo wenza utoliko ngendlela athi uyakwenza ngayo.
The Lord said in the beginning, let there be light, and there was light. That don't need any interpretation. That's what God did.
Inkosi yatsho ekuqalekeni, makubekho ukukhanya, kwaye kwabakho ukukhanya. Akufuni nalunye utoliko oko, yiloo nto uThixo wayenzayo.
He said a virgin shall conceive. She did. That don't need any interpretation.
Wathi intombi yakumitha, yenza njalo, oko akufuni nakunye ukutolikwa.
He said he would pour out his spirit upon all flesh. He did. It doesn't need any interpretation. God interprets his own word by vindicating it and manifesting it and proving it.
Wathi uyakuthulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. Wakwenza, akufuni nakunye ukutolikwa. UThixo utolika ngokwakhe ilizwi lakhe, ngokulingqinela lona. kwaye elibonakalisa lona aze aliphuhlise lona.
That's how a prophet was proven to be of God. He said, if there be one among you spiritual prophet, I, the Lord, will make myself known unto him in visions, speak to him through dreams. And what he says comes to pass, and fear him. But if it doesn't, don't do it.
Lolo hlobo umprofeti wayebonakala ukuba ngokaThixo. Wathi, ukuba kukho omnye phakathi kwenu ongomoya, okanye umprofeti, mnankosi ndiyakuzazisa kuye ngemibono, ndithethe kuye ngamaphupha. Kwaye akutshiloyo kuya kuzaliseka, ze nimoyike, kodwa ukuba ayinjalo, sanukuyenza.
That's the same thing when God speaks his word, and a man says the word is this, and it happens that way, then it's God doing it.
Leyo into enye xa uThixo ethetha ilizwi lakhe, aze umntu athi, ilizwi leli, kwaye lenzeke ngalo ndlela, ngoko nguThixo oyenzayo lonto.
But if he says it's this way and the days are gone, why he reaches for a hungry bread in his hand to children and take it away from them starving.
Kodwa ukuba uthi, ile ndlela, kwaye insuku zigqithile, kutheni ithabatha yonke, wasukumela isonga esilambileyo esisesandleni sakhe kubantwana asithathe kubo kwaye balambe.
Why would you want to drink out of a cistern when this artesian well was there?
Kutheni uya kufuna ukusela kwiqula xa lo mthombo ompombozayo wawulapho?
What is a fountain of life now? What is the fountain of life? Fountain of living waters, an artesian well we would liken it to.
Yintoni ithende lobomi ngoku? Yintoni ithende lobomi? Ithende lamanzi aphilileyo. Umthombo ompombozayo siyakufanisa nawo.
Now, I want you to notice the difference between a cistern and a fountain of living water, artesian well, and an old broken cistern out there full of bugs, lizards, frogs, germs, what more.
Ngoku, ndifuna uqaphele umahluko phakathi kwequla nethende lamanzi aphilileyo. Umthombo ompombozayo kunye nequla elidala. Eliqhekekileyo phaya ligcwele zirhorho, macikilishi, masele, zintsholongwane, nezininzi, yabona?
And here's an artesian well. Now watch this. It's self-supporting. You don't have to get any big systems to bring a lot of money into it. You don't have to join a lot of members. It supports its members. Of the spirit of life in them. Function.
Kwaye apha ngumthombo ompombozayo, ngokuqaphela oku, yinto ezixhasayo. Akudingeki ukuba ufumane inkqubo ezinkulu uze uzise imali eninzi kuwo. Akudingeki ukuba uzibandakanye namalungu amaninzi. Iyawaxhasa amalungu ayo. Umoya wobomi kulo usebenza.
Notice the water that comes from it. Fresh, pure, and clean. Not a cistern. Something stagnated. It's been documented by 50 different minds saying this is right and that's right and this conception, vote and call on and as they do and then make a denomination out of it.
Kaphela amanzi asuka kuwo, amatsha angcwengileyo, kwaye acocekileyo, hayi iqula into emileyo, ebichinqwe ngamashumi amane, amashumi amahlanu engqiqo ezahlukeneyo, zisithi, oku kulungile, kwaye oko kulungile, kwaye olu qulunqo, kwaye vota uze ubize, kwaye njengoko besenza nabo baze benze ihlelo kulonto.
It's pure and clean, unadulterated word of God coming from the hand of God. It's a real artesian well.
Linyulu kwaye licocekile, alikrekrezwanga ilizwi likaThixo, lisuka esandleni sikaThixo, ngumthombo ngenene ugqotshozwe ethambekeni.
Notice, the secret of its power is within itself. Man cannot find it. Some kind of a pressure beneath it that's making it push up.
Kaphela, imfihlo yamandla awo ingaphakathi kuwo. Umntu akanakuwafumana. Uxinzelelo oluthile ngaphansi kwawo ewenza uyityhalele ngasentla.
I remember when I was a state game warden of Indiana, I used to go by in Harrison County a certain well, a spring. It was always bubbling up.
Ndikhumbula xa ndidla ndandingunogada kurhulumente waseIndiana, ndandidla ngokuhamba eHarrison County, umthombo othile, iliso, wawusoloko uhlwahlwaza.
And this all it looked like is the most happiest thing where the snow was on the ground, ice is froze, how cold it was, it still bubbled.
Kwaye nje owu yakhangeleka ngathi yayiyeyona nto yayivuya kakhulu nokuba ikhephu lalisemhlabeni umkhence wawuqinile kwakubanda kanjani wawusahlwahlwaza.
For the old man-made ponds and tanks with frogs and everything was out there froze over solid.
Apho amadala amachibi namatanki enziwe ngabantu enamasele nezinye izinto phandle phaya iqinile omile.
That goes to show that any denomination through a little lack of spirit or a little change of atmosphere will freeze over. But God's artesian well is this. He's the same yesterday, today, and forever.
Kwaye oko kuya kubonakalisa ukuba naliphi ihlelo ekusileleni kancinci ngomoya okanye inguqulelo encinci kwimo liya kuba ngumkhence, kodwa umthombo ompombozayo kaThixo unguye izolo namhlanje naphakade.
It keeps all the things bubbled out of it and shoved out of it, and there's nothing there to begin with. The man that gets into it will push it out of the way.
Kugcina yonke into ihlwahlwaza kuyo kwaye utyhalela ngaphandle kwayo kwaye akukho nanye apho okokuqala ngomzuzu nje ingena kuwo iya kuyityhalela ngaphandle kwindlela.
That thing was bubbling up like that, and I said, sat down there one day, I thought, I believe I'll talk to that spring just for a moment.
Laa nto yayihlwahlwazela phezulu ngolo hlobo ndaza ndathi ndahlala phantsi apho ngenye imini ndacinga ndiyakholwa ndiyakuthetha nelo liso nje okwethutyana. Ndothula umnqwazi wam ndaza ndathi uvuyiswa yintoni, yintoni le ikuhlwahlwazelisayo.
Maybe it's because the deers drink from you once in a while. If he could have spoken, he said no. I said, maybe it's because that I drink from you. No, that isn't it.
Mhlawumbi kungokuba amaxhama asela kuwe, kanye emva kwethuba, ukuba lalinokuthetha lalinokuthi hayi. Ndathi mhlawumbi kungokuba ndisela kuwe, hayi, asiyo loo nto.
I said, well, what's making you so pure, so clean, so what is this bubbling that makes you bubble full of joy all the time and nothing can freeze you over? You're spurting up in the air and there's nothing, clean water.
Ndathi kulungile, yintoni ekwenza ucwenge, ucoceke kangaka. Ngoko yintoni, yintoni le ikuhlwahlwazelisayo, ekwenza uhlwahlwaze, uzale luvuyo lonke ixesha, kwaye kungekho nto ikwenza wome, umpompozela phezulu emoyeni, kwaye akukho nto amanzi acocekileyo.
If he could have spoke to me, you know what that well would have said? He'd said, Brother Branham, it isn't me bubbling. It's something behind me bubbling me. And that's the way it is. That's a poor word, but you know what I mean.
Ukuba belinokuthetha nam, uyazi ukuba la mthombo ubunokuthini. Ubunokuthi, mzalwana uBranham, asindimi ohlwahlwazayo. Yinto esemva kwam endihlwahlwazelisayo. Kwaye yindlela ekuyiyo, lilizwi elihluphekileyo. Kodwa uyazi ukuba ndithetha ntoni.
That's the way it is with a born-again experience. It's a well of water within you bubbling up into everlasting life. See, there's something about it that you have nothing to do with.
Kwaye indlela ekuyiyo namava uzalo olutsha akunakulubamba. Ngumthombo wamanzi ngaphakathi kwakho. Umpompozela kubomi obungunaphakade. Yabona? Kukho into malunga nayo ongenanto yakwenza nayo.
The man-made tanks may freeze them, begging for revival and everything, but a man that's under that fountain, living in that fountain, it's day and night.
Awenziwe ngabantu amatanki angoma, aze wona acele imvuselelo nayo yonke into, kodwa umntu ophansi kwelo tende, ohlala kwelo tende, imini nobusuku.
No, you don't have to wait on local rains and local revivals. You are full of it. I'll give unto him a fountain of life, any bubbling up.
Hayi akudingeki ukuba ulinde imvula zasekuhlaleni kunye nemvuselelo zasekuhlaleni. Ugcwele yiyo, ndikuya kunika ithende lobomi. Kuye kuhlwahlwaze.
Something in it that's fresh every day, pure and clean. It's an unadulterated word of God in your heart and mouth. Vindicating itself, speaking for itself.
Kukho into kulo entsha, yonke imihla, engcwengileyo. Necocekileyo lelo lingakrexezwanga ilizwi likaThixo enhliziyweni nasemlonyeni wakho lizingqinela lizithethela.
I don't care where it's raining, where it's snowing, what kind of weather it is, you're still happy because the Holy Spirit is in there bubbling up. It's a hidden power.
Andikhathali nokuba kuyanetha, nokuba kuyakhithika, nayiphina imoya ezulu eyiyo, uyavuya futhi ngokuba umoya oyingcwele ulapho, uyahlwahlwazela, ngamandla afihliweyo.
Notice, oh, its secrets within it. It gives of itself freely to whomsoever will drink and use of its substance.
Qaphela, oh, imfihlelo yayo ingaphakathi kuyo, inikezela ngayo, ngokukhululekileyo, kuye nakubani na uyakusela aze asebenzise okwayo.
Now you don't pick out say, well, I'm just had to go to the Methodist church because I'm a Methodist for a revival.
Ngoku akucholi uthi kulungile ngoku kufanele nje ndiye kwicawa yasewisile ngokuba ndingumwisile ndiye kwimvuselelo.
I'll have to go over here, but if I have to go to a Pentecostal because I'm a Pentecostal revivalist.
Ndifanele ndiye apha kodwa ukuba ndifanele ndiye kwamoya ngokuba ndingowemvuselelo yakwamoya.
I'm telling you, when you got that well of water springing up, that fountain when you're drinking over there, there's no difference you give to anything that comes by.
Ndiyakuxelela xa uphaya kulaa mthombo wamanzi umpompoza elathende xa usela apho akukho mahluko unika yonke into ethi ize.
You're willing to give a hope of life to a Catholic, to a Protestant, to a Jew, to a atheist or whatever it is, you're really, really got something in you this doing.
Ukulungele ukunika ithemba lobomi kumkatolike, kumprotestani, kumjuda, kongenankolo, nokuba yintoni na, ngenene, ngenene, ufumene into ethile kuwe, eyenzayo loo nto.
You notice another thing about it. You don't have to pump it. You don't have to pull it. You pump it up.
Uqaphele enye into malunga nayo, akudingeki ukuba uyithe, akudingeki ukuba uyitsale, kwaye uyithe.
I've seen so much of that that makes me sick. Pumping up something, playing a bunch of music and jumping up and down.
Ndibone ukunintsi kwaloo nto de kundenze ndigule, kuthiwa into ethile, kudlalwa ingqokelela yomculo, kwaye kutsitywe phezulu nasezantsi.
A great bunch of literature out in the town, a great big signs, the man of the hour. There's only one man of the hour, and that's Jesus Christ, who's the same yesterday, today, and forever.
Okanye ingqokelela yokufundwayo edolophini namaphawu amakhulu indoda yeyure inyakuphela indoda yeyure kwaye lowo nguYesu Kristu onguye izolo namhlanje naphakade.
There's only one messenger from God, and that's Jesus Christ. Yes, sir.
Mnye kuphela umthunywa uvela kuThixo kwaye nguYesu Kristu ewe mhlekazi.
You don't have to pump this up or pull it down or nothing. You don't have to join it. You just take it freely. Amen.
Akudingeki ukuba uyithe yona okanye uyitsalele ezantsi yona okanye hayi akudingeki ukuba uzixokomezele kuyo uthatha nje yona ngokukhululekileyo. Amen.
I am the fountain of living water. You left me to go and make yourself some tanks.
Ndilithende laphilileyo amanzi. Nindishile mna nayo kuzenzela amatanki.
Now you don't have to pump it, pull it, join it, dig it, nothing else. You just have to take of it freely.
Ngoku akudingeki kuba nilithe lona, nilitsale lona, nilixokomezele lona, nilombe lona, nanye into uthabatha nje simahla kulo ngokukhululekileyo.
You don't need any man-made theology for a strainer egg, either to tell you what goes in, what does not.
Akudingeki ukwenziwa indoda okwakwalizwi kube sisihluzo nokuba kukuxelele ukugqitha kulo yenza ntoni nanto.
Some man-made theology, some educational system, self-righteous religion, some cistern of religious system. You don't need it. It don't have to be there.
Okunye kwenziwe ngumntu wakwalizwi, kokunye kwenkqubo yenkolo, inkolo yobulungisa bomntu, kuko koku, okanye elinye iqula lenkqubo yenkolo, akuyidingi, akunyanzelekanga ukuba ibe lapho.
You put a rag on that foot from up in the air. It don't have nothing to do with it. It's self-supporting, it's the power of God springing up into life.
Ubeka ilapho kuyo, iyakulilahla iligibisele emoyeni, alinanto yakwenza nalo, liyakuzixhasa ngamandla kaThixo empompozela ebomini.
Why would a man leave a thing like that to join into a system is more than what I could say. I don't need any string or eggs. I don't need it.
Kutheni umntu onokushiya into enjalo azixokomezelele kwinkqubo kungaphezulu kwendinokutsho alidingi lapho lokuhluza alidingi.
It does not need to be the doesn't need to depend on local rains for its filling. It's full all the time. Amen.
Alidingi libe yilonto, alidingi kuxhomekeka kwimvula zendawo ukulizalisa, lizele lonke ixesha. Amen. Indoda, ndibave besithi ndisezantsi nje enkunkumeni namhlanje, oh bethu.
Oh, I'm glad to be living in the presence of God. Whether things are going right or not right, He's my life. Amen. He's our life. He's the life, the abundant life. Yes, sir.
Oh, ndiyavuya ukuphila ebukhweni bukaThixo. Nokuba izinto zihamba kakuhle okanye kakubi, ububomi bam, amen, ububomi bethu, ububomi, obuninzi ubomi, ewe mhlekazi.
And look what it does for us. It's a power and purity is within itself. It needs no priming from the cistern or any other system.
Kwaye jonga isenzela ntoni amandla nobunyulu bayo bungaphakathi kuyo. Ayidingi kuhlohlwa ukusuka equleni okanye nakuyiphina inkqubo.
Somebody say, well, what's your fellowship card? Let's see if you're a good Baptist. I'll see if you got a card.
Omnye wathi kulungile, yintoni ikhadi lakho lobudlelwane? Masibone ukuba ungumbhaptizi olungileyo, ndakubona ukuba unalo ikhadi.
A good Pentecostal, if you're oneness, two-ness, three-ness, or whatever more. See, it doesn't need any priming. It's always a going. Yeah.
Okanye olungileyo kwamoya ukuba ungobunye sibini sithathu okanye nayiphina enye yabona ayidingi nakuphina ukuhlohlwa isoloko ihamba ewe.
You know, I used to have this old cistern. I had to pour water down there and prime this old sucker pump to get it out of there.
Uyazi ndandidla ngokuba nalo eliqula lidala kwakufuneka ndiligalele amanzi ezantsi phaya kwaye ndilihlohle ngalo mbhobho mdala ukufunxa ukuwakhupha apho.
You know, pour some more water in, just pour a bunch of bugs and things in to pump out bugs and things. That's just about the way some of these systematic revivals is.
Uyazi ndigalele amanzi kulo kwaye nje ndigalele ingqokelela yerhorho nezinto phakathi ukutyhalela ngaphandle irhorho nezinto yiloo nto nje malunga nezinye zezi nkqubo zemvuselelo ziyiyo.
But thank God there is a fountain filled with where sinners plunge beneath the flood. You don't make church members, you make Christians out of them when they come to that fountain.
Kodwa ndibulela uThixo kukho ithende elizele ligazi apho aboni bafihlwe phantsi komsinga, akwenzi malungu ecawa, wenza amaKristu kuwo xa esiza kwelo thende.
Why would you leave the fountain of living waters to drink at such a cesspool as that?
Kutheni uya kushiya ithende lamanzi aphilileyo, usele kwinto ngumgxobhozo enjengaleyo?
No pumping up, this power's within itself, it needs no priming. Yes, sir. For itself, its own life is in itself.
Akukho kuthiwa, amandla alo angaphakathi kulo, akulo ayidingi kuhlohlwa, ewe mhlekazi, ngo kunokwayo, ubomi bayo bukuyo.
That's why the seed of God is in a man's heart. The life of God is within the individual, not in the church, in you. It's in you. You're the one that has the germ of life in you.
Yiloo ndlela imbewu kaThixo iba sentliziyweni yomntu. Ubomi bukaThixo bungaphakathi kumntu ngamnye, hayi ebandleni, kuwe, bukuwe, nguwe onechaphaza lobomi kuwe.
Just one taste of it is convincing to all kinds of clergymen. Ask the Catholic priest, ask the Baptist, whatever it is.
Nje ukungcamla kube kanye kuyo, kuyakholisa kubo bonke abakhokeli. Buza umbingeleli womkatolike, buza umbaptizi, nokuba yintoni.
Just one taste of this great fresh artesian water, I'm telling you, it's convincing that it's the truth.
Nje ukungcamla kube kanye kulomkhulu wamanzi amatsha ompompozayo, ndiyakuxelela, iyakholisa, ukuba iyinyaniso.
Your hungry soul, anyhow, it's convincing to the thirster, anyhow. Now, if you're not thirsty, This little Baptist, he wasn't thirsting to begin with. But when he got thirsty, the water tasted awful good.
Umphefumlo wakho ulambileyo, nokuba kunjani, uyakholisa kunqano, nokuba kunjani, ngoku ukuba akunqanwa, lo mbhaptizi mncinci wayenganqanwa okokuqala, kodwa xa wathi wanqanwa, amanzi avakala kamnandi kakhulu.
That's right, but you've got the thirst, the blessed thirst that Jesus called out. Blessed are you when you do hunger and thirst after righteousness, or you shall be filled.
Kunjalo, kodwa kufanele unqanwe, unqano olusikelelweyo, njengoko uYesu wakubiza oko, ninoyolo nina xa nithi nilambe, kwaye ninqanelwe ubulungisa, kuba niyakuhluthiswa.
Jesus said that, friend. Yes, sir. It's a blessed fountain to the thirsty.
Kwaye uYesu wakutsho oko sihlobo, ewe mhlekazi, lithende elisikelelweyo konqaniweyo.
Why should any want to swap it for a swamp?
Kutheni namnye uya kufuna ukunanisa ngalo ngomgxobhozo?
How would you like to swap an artesian well for a swamp water full of bugs and contaminations of all kinds of man-made theories which God said that adding one to his word or taking one of his words away, his part would be taken off the book of life.
Ungathanda njani ukunanisa umthombo ompombozayo ngamanzi omgxobhozo agcwele intsholongwane nokutyefeka kwawo konke okwenziwe ngumntu ukwazi kwengqondo athe uThixo ukongeza elinye kwilizwi lakhe okanye ukususa elinye kumazwi akhe isabelo sakhe siya kususwa kuncwadi yobomi.
And when God promised that he'd vindicate this word in every generation, for the promises to you and your children to them, for as many as the Lord our God shall call.
Kwaye xa uThixo wathembisa ukuba uya kulingqinela eli lizwi kuso sonke isizukulwane, kuba idinga likuni nakubantwana benu, nakubo abakude, nakwabanintsi inkosi uThixo wethu yakubabiza.
Why would you pump on some systematic pump that's been contaminated for years from some old manna?
Kutheni uya kutha kwinkqubo ethile yempompo ebityhefekile iminyaka, kwimana endala?
Maybe the man was all right. Nothing against it in the days of Martin Luther, in the days of this, the days of that, and the other reformers. Nothing about it. But that's manna that fell a long time ago.
Mhlawumbi imana yayilungile, akukho nto ichasene nayo ngemihla kaMartin Luther, ngemihla yoku nangeentsuku zokuya, nabanye abahlaziyi, akukho nto malunga nayo, kodwa imana yawa kwixesha lakudala.
If we notice in the Bible, they had to pick it up every day. They had to get new.
Ukuba siyaqaphela iBhayibhileni, ukuba babefanele bayichole yonke imihla, kwakufanele bafumane entsha.
Actually, it got a little old, it rotted. It cannot rot without breaking down, has to have bacteria in it or something to make it rot. We know that so.
Emva kokuba ibendala, yabona, ayinakubola ngaphandle kokuphuka, kufanele ukuba ibe nentsholongwane kuyo, okanye into ethile, ukuyenza ibole, siyazi ukuba oko kunjalo.
And so is the system. After it lays there from one great revival to another, it gets contaminated. It gets full of bugs, and like a sister full of wiggle tails, as we used to call it. Little old bugs that wiggle in there.
Kwaye zinjalo inkqubo. Emva kokulala phaya ukusuka kwenye imvuselelo enkulu ukuya kwenye, ize ityhefeke, kwaye igcwale zintsholongwane, kwaye njengequla ligcwele ngonojubalala, njengoko sasidla ngokubabiza, intsholongwane ezindala ezincinci ezijubalazayo apho.
And that's what's the matter. So many people's experience today, they're just full of wiggle tails. Wiggling from one to the other, telling tales that ain't got no truth in it at all.
Kwaye yiloo nto ingxaki namava abantu abanintsi namhlanje bazele ngonojubalala. Bayajubalaza kusuka komnye ukuya komnye. Kwaye kwenye ukuya kwenye bebalisa iintsomi ezingenanyani kuzo konke.
That's right, wiggling out of one into another. I was a Methodist, I joined a Baptist, I was a Catholic, I went to be this, I went to be that. It's just wiggle tails. Oh, forget the whole thing and come to the fountain. Hey, amen, the artesian well, the ever-living presence of Christ.
Kunjalo, jubalaza kwenye ukuya kwenye, ndandingumwisile, ndazixokomezela kwibhaptizi, ndandingumkatoliki, ndeza ukuba ndibe koku, ndeza ukuba ndibe koku ya, ngono chubalala nje, oh, libala ngalonto. Kwaye iza kwithende, amen, umthombo ompombozayo obuphila ngonaphakade, ubukho bukuKristu.
I believe him to be the inexhaustible fountain of life. More you get from him, the fresher it gets, and the colder it gets, and the better it gets, and the sweeter it tastes.
Ndiyakholwa ulelingomiyo ithende lobomi. Ngokuninzi ufumana kuye, uya uba mtsha, kwaye xa ibanda iba ngcono, kwaye uvakale mnandi.
I've been serving you now for 33 years, and it's each day grows still sweeter than it was the day before. You would never thirst if we drank in this water. Notice how great it is.
Bendimkhonza yena ngoku kumashumi amathathu anesithathu, kwaye yonke imihla uba mnandi kunokuba ibenjalo kwisuku eligqithileyo. Bendi wathi akunakubuya unxanwe ukuba sisela kulamanzi. Qaphela mkhulu kangakanani.
Oh, Israel did as many do the day. They left the fountain of living waters to go dig themselves cisterns.
Usirayeli wenza njengoko isininzi senzayo namhlanje, bashiya ithende lamanzi aphilileyo, baya kuzembela amaqula.
Now, speaking of grace just for a moment, what the grace of God.
Ngoku ukuthetha ngobabalo okomzuzwana, yintoni inceba kaThixo.
We got laws and bylaws, and if you don't measure up to this standard, I got a religious measure stick. If you don't measure just up to that, you can't come in, and so forth.
Sinemithetho nemithetho yabucala, kwaye ukuba akulinganiseleki kwelinqanaba, ndinokhuni lwenkolo lokulinganisa, ukuba akulinganiseleki kulonto, ufanele, akunakuza ngaphakathi nokunye.
But God saves us by grace, not by a measuring stick thing.
Kodwa uThixo usisindisa ngobabalo, hayi ngokhuni lokulinganisa, yabona?
But God, speaking of grace, now just how this happened to take place, drinking from him, from this measuring stick.
Kodwa uThixo ndithetha ngobabalo ngoku, nje kwenzeka njani oku kubekho ukusela kuye kweli khuni lokulinganisa.
Murmuring Israel, what he said, and I will visit you again. Notice in the scripture, notice he's going to try them to visit them again.
Ukumbombozela uSirayeli ombombozelayo, qwalasela wathi, kwaye ndiyakunityelela kwakhona, qaphela esibhalweni, qaphela uza kubalinga abatyelele kwakhona.
Murmuring Israel at the Red Sea was invited to follow him through the stagnated Egyptians' water to be a free people.
USirayeli ombombozelayo kulwandle olubomvu wayemenyiwe ukuba alandele yena ukunqumla kuloo manzi amileyo aseyiphutha ukuba babe ngabantu abakhululekileyo.
If there was a slave, they was invited to come over to be a free people with him. Come out through the Dead Sea. The Red Sea, come out through that to go into a wilderness to bring a separation between them and the impersonators, trying to impersonate it without circumcision.
Babe ngamakhoboka, babe menyiwe ukuba beze, babe ngabantu abakhululekileyo kunye naye, baphuma ngolwandle olufileyo, ulwandle olufileyo, ulwandle olubomvu gxebe, baphuma ngoko ukuya entlango, ukuzisa iyantlukwano phakathi kwabo nabalinganisi, bezama ukuyilinganisa ngaphandle kolwaluko.
Oh, that's what caused the trouble. Every one of them perished right in the sea. Pharaoh and his army.
Oh, yiloo nto yenza ingxaki. Bonke ngabanye batshabalala apho entla okanye kanye elwandle, uFaro nomkhosi wakhe.
They've seen human beings walking by supernatural power. So they come back around and try to impersonate that without being included in the blessing. And when they did, they perished. It's carnal comparison.
Babona abantu behamba ngamandla angaphezu kwendalo. Yiloo nto babuya emva apho baza bazama ukulinganisa oko ngaphandle kokubandakanyeka entsikelelweni. Kwaye xa bakwenzayo batshabalala kukuthelekisa kwenyama.
A man that tries to do that, try to impersonate something, then he is making a carnal comparison of a real Christian.
Umuntu ozama ukwenza oko ozama ukulinganisa into ethile ngoko wenza uthelekiso lwenyama yomKristu wenene.
My Indian brother there knows that come up around Bombay and you see the people there, the Hindus and so forth, laying on spikes and upon walking on glass and walking in fire to show what they can do and things like that.
Umzalwane wam weNdiya phaya uyakwazi oko esuka eBombay kwaye uyakubabona abantu apho amaHindu nokunye belele phezu kwencula naphezu behamba kwiglasi kwaye behamba emlilweni ukukubonisa abanokwenza kwaye nezinto ezinje.
That's carnal impersonations of some man back in the jungle there doing that to sacrifice for his God.
Ukulinganisa kwenyama komntu emva phaya emahlathini wenza oko edinini kwisithixo sakhe.
We find that amongst all religious life, carnal impersonation, somebody trying to be like the other.
Sifumanisa ukuba kubo bonke ubomi benkolo, ukulinganisa kwasenyameni, umntu othile zama ukuba njengomnye.
There's only one example you're to be like, that's like Jesus Christ, who was the Word. And then when the Word of God comes to you, it'll be the same way.
Kukho omnye kuphela umzekelo ufanele ube njengawo, kukuba njengoYesu Kristu, owayelilizwi, kwaye ngoko xa ilizwi likaThixo lisiza kuwe, liyakuba yindlela enye.
But God led them right on to the promised land anyhow.
Kodwa uThixo wabakhokelela kumhlaba wesithembiso nakanjani.
They found also every tank. When they started through the wilderness in their journey, now after they had separated, they found out that every tank was dry to them.
Bafumana kananjalo zonke iitanki xa baqala intlango kuhambo lwabo ngoku emva kokuba bezahlule bafumana ukuba lonke iitanki lalomile kubo.
And you'll find the same thing, brother, when you start this journey to the promised land. You'll find doors closed.
Kwaye uyakufumana kwa loo nto inye mzalwane xa uqala oluhambo ukuya kumhlaba wesithembiso. Uyakufumana iingcango zivaliwe.
Like that little preacher said, an Anglican or whatever he was, and the first thing you know, his church turned him out. Since as soon as he had so many received the Holy Ghost, that was the end of it.
Njengala mshumayeli mncinci wathi, umtshetshi okanye nokuba wayeyintoni, kwaye into yokuqala ibandla lakhe lamgxotha, yabona, oko waba nabaninzi abafumana umoya oyingcwele yaba sisiphelo salonto.
And Israel found the same thing as examples in their journey to the promised land. The tanks were all dry.
Kwaye uSirayeli wafumana kwa into enye njengomzekelo kuhambo labo ukuya kumhlaba wesithembiso. Amatanki onke ayomile.
Yeah, their journey in obedience to his promised word, their journey in the tanks they found dry.
Ewe uhambo lwabo ngokuthobeka lokuya kwilizwe lakhe lesithembiso uhambo lwabo kumatanki bawafumana omile.
Now they found the tanks could not be depended on for the journey.
Ngoku bafumana itanki amatanki akunakuxhomekekwa kuwo kohambo.
And if you're going to journey in obedience to the God, Word of God and try to join this and join that, you're going to find out there ain't a tank in the world that will support it.
Amen.
Not at all.
Kwaye xa usiya kuhambo ngokuthobeka kwilizwi likaThixo, kwaye uzame ukuzixokomezelela koko, uze uzixokomezelele koko, uya kufumanisa apho akukho tanki ehlabathini elinokuyixhasa yona, konke konke.
You are an individual. God leads you just the way He wants to lead you. Then we have found the same thing today, and all tanks are dried up.
Ungumntu wedwa, uThixo ukukhokelela njengendlela athanda ukukhokelela ngayo. Ngoko sifumana kwa into enye namhlanje, onke amatanki omile.
But the promises are always true to God who will keep His promise to His people. He promised to supply all they had need of. So he did that.
Kodwa ithemba asoloko enyanisekile kuThixo oyakusigcina isithembiso sakhe kubantu bakhe. Wathembisa ukubanika konke abakudingayo, ngoko wakwenza oko.
In the midst of the empty dry tanks, just think of it, and complaining Israel in the desert in their journey.
Phakathi kwelingenanto elomileyo itanki, cinga njengalonto, kunye nosirayeli okhalazayo enhlango eluhambeni.
He called his servant leader, the prophet Moses, out to one side and opened up a fountain of living water by a smitten rock. So his believing children would not perish.
Wabiza isicaka nkokheli sakhe umprofeti Moses ecaleni waza wavula itende lamanzi aphilileyo ngeliwa elibethiweyo ukuze abantwana bakhe abakholwayo bangachabalali.
In this day that speaks of grace to me. We are undeserving. The way that we've done, the way that we've lived, we're undeserving.
Kulomhla othetha ngobabalo kum singabangafanelekanga ngendlela esenzileyo ngendlela esiliphilileyo singabangafanelekanga.
But God, in this day, like right here this morning, look, the Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, and all, He has opened up a fountain.
Kodwa uThixo kulomhla njengalapha kusasa nje jonga kumawisile, Baptist, Rabe, Katolike, nako konke uvule itende.
Hebrews 13 proves this, that He is the same yesterday, today, and forever.
Mahebere ishumi elinesithathu uyakuphuhlisa oku ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade.
So if makes true John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life.
Ngoko ye yenza inyaniso Yohane isithathu ishumi elinesithandathu kuba wenje nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe ukuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade.
And it was lifted up for a compound reason, because the people were murmuring and sinning, and they were snake bitten, and they were dying, and for their forgiveness of their sins and the healing of their sickness.
Kwaye yaphakanyiswa ngesizathu esidibeneyo ngokuba abantu babembombozela kwaye besona kwaye betyiwa zinyoka kwaye besifa kwaze ngokuxolelwa kwezono zabo nokuphiliswa kwezigulo zabo.
And that's the same fountain that's open to us today for our salvation and for our healing, physical healing. For He's the same yesterday, today, and forever.
Kwaye isekwa lelithende elivuliweyo kuthi namhlanje ukwenzela usindiso lwethu nempiliso yethu, impiliso enyameni, ngokuba isekwa nguye izolo namhlanje naphakade.
And when the rock that was smitten by the promised word of God had commanded, it was given forth gushers of pure, clean water, not stagnated, not contaminated, but God's own presence, pure water, and saved all the drink.
Kwaye xa iliwa elalibethiwe ngelizwi likaThixo lesithembiso layalela, lalinika aphokokayo angcwengileyo acocekileyo amanzi, hayi amileyo, hayi atyhefekileyo, kodwa ubukho bukaThixo ngokwakhe amanzi angcwengileyo kwaye kwasindiswa bonke abaselayo.
Now we know that's true because we read it in the Old Testament as a type.
Ngoko siyazi oko kuyinyaniso ngokuba sifunda kwiTestamente endala njengomfuziselo.
Now you did not have to pull it, pump it, join it, go into the seminary to learn how to use it.
Ngoku akudingeki ukuba uyitsale, uyithe, uyiqokomezelele, uye kwisikolo sakwalizwi ukuya kufunda ukuba isetyenziswa njani na.
They'll tell you how to use it there, see. Oh, well, if you have received the Holy Spirit, we believe that, but so you do it this way.
Baya kuxelela ukuba isetyenziswa njani na. Apo, yabona, oh, kulungile, oh. Ukuba ufumene umoya oyingcwele, siyakholelwa koko. Kodwa ngoko yenza ngalendlela.
But you see, there's no control of it. You don't use the Holy Spirit uses you. See, you're not to use the Holy Spirit got you.
Kodwa uyabona, akukho lawulo kuyo, awusebenzisi moya oyingcwele. Umoya oyingcwele usebenzisa wena, uyabona? Yabona, akufanele usebenzise umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ufumana wena.
A gift is not something you take like a knife and sharpen a pencil with it. It's yielding yourself to God and getting yourself out of the way so the Holy Spirit can use you.
Isipho asiyonto oyithabathayo njengemela uze ulole ipensile ngayo ukuzinikezela kuThixo kwaye uzisuse wena endleleni ukuze umoya oyingcwele abe nokusebenzisa.
Notice, they never had to pump it or pull it, or they never had to ask, now, how do we use this water? Because they know how to use it, they were thirsty. They know what to do with it.
Qaphela, zange kufuneke bayithe, okanye bayitsale, okanye zange kufuneke babuze, ngoku siyawasebenzisa njani lamanzi, ngokuba babesazi ukuba asetyenziswa njani, babenxaniwe, babesazi ukuba benza ntoni ngawo.
And so is a man or a woman, what, regardless of what creed or denomination he belongs to.
Kwaye injalo indoda okanye umfazi, intoni nokuba ngowuphi na umgaqo okanye ihlelo azibandakanya nalo.
If he's thirsting for God, he don't have to run back to seminary like this Anglican brother did, or British brother last night. Have to go back and consult how to the Anglican church, how I must use this great gift he's got speaking in tongues, and how I must do this. They kick him out to begin with. See?
Ukuba unxanelwe uThixo, akufuneki ukuba ubalekele esikolweni sakwalizwi, njengalo mzalwane womtshetshi wenzayo, okanye umzalwane womBritane phezolo, kwafuneka abuyele abuze kunjani kwibandla lamatshetshi, angasisebenzisa njani esi sipho anaso, ethetha ilwimi, kwaye kufuneka ayenze njani le nto, babeya kumkhabela ngaphandle kokuqala, yabona?
He was thirsty, so God just filled him. That's all there is to it. It's thirsting and then he just filled.
Wayenxaniwe, ngoko uThixo wabagcwalisa, yiloo nto yonke ekuyo, kukunxanwa, kwaye ngoko uyabagcwalisa nje.
You don't have to have any control, somebody tell you what to do with it. God leads each individual in the way he wants you to do.
Akunyanzelekanga ube nolawulo, umntu othile ukuxelela ukuba wenze ntoni ngayo, uThixo ukhokela umntu ngamnye ngendlela afuna wena uyenze.
You are an individual yourself, you are a part of God. Nobody can take your place.
Wena ungumntu wedwa ngokwakho, uyinxalenye kaThixo, akukho mntu unokuthatha indawo yakho.
And there's no way I have to go to somebody and say, now I have to do this with it or I have to do that with it. No, sir. God uses it the way that he wants to. When you're thirsty, you know enough to drink.
Kwaye akukho ndlela onokuya ngayo komnye umntu uze uthi ngoku, kuya kufuneka ndenze oku ngayo, okanye kufanele ndenze oko ngayo. Hayi mhlekazi, uThixo uyisebenzisa ngendlela efunwa nguye, xa unxaniweyo wazi ngokoneleyo ukuselwayo.
If you're thirsty this morning, drink from it. That's all you have to do.
Kwaye ukuba unxaniwe kusasanje, sela kuwo, yiloo nto kuphela ufanele ukuyenza.
God had provided a way for their thirst, the thirsty children to partake freely of himself.
UThixo wenza indlela ngonxano lwabo, abantwana abanxaniweyo baxhamle simahla kuye.
And God's provided a way for every man and woman this morning who's hungered and thirsty.
Kwaye uThixo wenzele yonke indoda nomfazi indlela ngalentsasa lo ulambileyo kwaye unxaniweyo.
Perhaps there's people sitting here who's never been saved. There's people sitting here who's on the verge of being saved.
Mhlawumbi kukho abantu abahleli apha abangazange basindiswa. Kukho abantu abahleli apha abakwinyoba yokuba basindiswe.
These people here sitting here are church members. You want to do right, but you're drinking from a tank. They'll never tell you these truths.
Kukho abantu apha abahleli apha njengamalungu ebandla. Ufuna ukwenza kakuhle, kodwa usela etankini, abasokuze bakuxelele ezinyaniso.
The only thing to come is take the promise of God and come to that fountain. Then he'll quench the thirst. He that drinks from this fountain shall never thirst again.
Kuphela kwento ezayo, kukuthabatha isithembiso sikaThixo, kwaye uze kwelo thende. Ngoko uya kulonelisa olonxano, lo uselayo kweli thende akasayi kunxanwa naphakade.
Notice now how he liberated is ones who receive this water by grace and not by a system or cistern of education. He vindicates his word, is a life-giving resource.
Qaphela ngoku, wabakhulula njani, njani abakhe abawamkelayo lamanzi ngoba balo, kwaye hayi ngenkqubo okanye ngequla lemfundo, uyalingqinela ilizwi lakhe, inkonzo inika ubomi.
How many in your knows that you receive life when you've taken that word in his water? Just you know that you receive life.
Bangapi apha abaziyo ukuba ufumene ubomi xa uthabathe elalizwi namanzi akhe nje wazi ukuba ufumene ubomi.
Let's take just another example or two, and then we'll close just in a moment. I must have that button somewhere, but notice I just keep talking, but I don't mean to do it.
Masithathe kulungile umzekelo nje omnye umzekelo kanye emibini zendivale nje kwithutyana ndifanele ndibene laqhosha ndaweni ithile kodwa qaphela ndiyaqhubekeka nje ndithetha kodwa andijonganga ukwenza lonto.
Look, let's take for an example just a couple people. Let's take the woman at Jacob's cistern, a dug well.
Jonga masithathe ngomzekelo ibathwana nje labantu masithathe umfazi emthonjeni kaYakobi ombiweyo umthombo.
There she was sitting there. That's all the woman knows. Was this cistern where she came to get water?
Wayehleli apho kuphela kwento abafazi abayaziyo leliqula apho wayeze kukha amanzi.
And over against the well she found in the little panoramic there a man sitting there, a Jew, and she was a Samaritan. It's the city of Sychar.
Kwaye apha ngasemthonjeni wafumana kulombono mncinci ubanzi apho indoda ihleli apho umJuda kwaye wayengumSamaria sesixeko saseSikare.
And we find out that this man, this Jew, spoke an unusual word to this woman, said, "Bring me a drink."
Kwaye sifumanisa ukuba le ndoda lomJuda wathetha amazwi angaqhelekanga kulomfazi wathi ndizisele isiselo.
She said, "Now we have segregation. It's not right for you to ask me a question like that, you being a Jew and me a Samaritan."
Wathi ngoku asinabudlelwane. Akulungile ukuba wena undibuze umbuzo onjalo. Wena wakugqiba ukuba ngumJuda kwaye mna ndingumSamaria.
He said, "But if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. And I'd give you waters that you don't have to come to this cistern to drink it. Be a well of water, sputtering up the..."
Wathi, "Kodwa ukuba ubusazi, kubani lo uthetha naye, buya kucela kum amanzi, kwaye bendiya kukunika amanzi, obungasayi kuphinda uze kweliqula ukuza kusela, abe ngamanzi ampompozayo kuwe."
Notice, when she found that this proved to be the truth. Now, first, any man could have said that. But she said, "You say worship in the Jerusalem, and we worship this mountain."
Qaphela, xa wakufumanisa oku kuphuhliseka kuyinyaniso, ngoku kuqala, nayiphina indoda yayinokutsho oko, kodwa wathi, "Nithi unqulo luseJerusalem, kwaye thina sinqula kule ntaba."
He said, "Salvation is of the Jews. We know what we believe. But said, let me tell you one thing," in words like this.
Wathi usindiso lolwamaJuda siyakwazi esikukholelwayo kodwa wathi mandikuxelele into ibenye ngamazwi anje.
Neither in this mountain or at Jerusalem, for times coming when the man shall worship God in spirit and in truth, for the Father seeketh such.
Asikuko nakule ntaba okanye eJerusalem ixesha liyeza xa umntu aya kumnqula uThixo ngomoya nangenyaniso kuba ubawo ufuna abanjalo.
He said, "Go get your husband and come here. Watch, here it proved it. Here show what fountain she was at."
Wathi, "Hamba ubize indoda yakho kwaye uze nayo apha. Qaphela apho kwaliphuhlisa. Apha kwabonisa ukuba leliphi ithende awaye kulo."
He said, "Go get your husband. Come here." She said, "I don't have any husband." Said, "You said the truth."
Wathi, "Hamba ubize indoda yakho kwaye uze apha." Wathi, "Andinayo nenye indoda." Wathi, "Uthethe inyaniso."
She looked like it was a plain contradiction to what he had asked her and said, "Go get your husband."
Yabona yakhangeleka ngathi yayikukungangqinelani okuphandle koko wakubuzayo kuye. Kwaye wathi, "Hamba ubize indoda yakho."
Said, "I have no husband." Said, "You said the truth. Said, because you've had five and the one you're living with now is not yours."
Wathi, "Andinandoda." Wathi, "Uthethe inyaniso." Wathi, "Ngokuba ubunamahlanu, kwaye le inye uhlala nayo ngoku asiyo yakho."
What's that woman? How different from the priest of that day?
Qaphela la mfazi, wahluke njani kubabingeleli balo mhla.
The priest of that day seen that same thing happen and said, "That's a devil. Telepathy or a Beelzebub. See, they fail to see the word promising that.
Ababingeleli balo mhlaba bona kwa into enye isenzeka baze bathi lidimoni ufundo lwengqondo okanye uBhelizabhule yabona basilela ukubona ilizwi lesithembiso soko.
But that little woman was better versed in the scripture than the priest.
Kodwa lamfazi mncinci wabangcono kakhulu ngezibhalo kunabo nabaphi ababingeleli.
She said, "Sir, I perceive that you're a prophet. We haven't had one for 400 years. That's a Malachi."
Wathi mhlekazi, ndiyabona ukuba ngumprofeti asikhange sibe naye amakhulu amane eminyaka ukusuka kuMalaki.
But said, "We have looked for one and we know there's one coming, the Messiah. And when he comes, this will be what he'll do." Jesus said, "I'm he."
Hallelujah.
Amen.
Kodwa wathi, besifuna yena, kwaye siyazi ukho uzayo uMesiya, kwaye xa athe wafika, lena yinto ayakuyenza. UYesu wathi, "Ndinguye." Amen.
Did you notice? She left her bucket at Jacob's cistern, run down into the city full of an artesian well. She'd seen it perfectly vindicated, and he was that fountain. Let me introduce you to you.
Uqaphele. Wawushiya umphanda equleni likaYakobi, wabaleka wehla ukuya esicekweni, ezele ngomthombo ompombozayo, wakubona kungqinelwe ngokugqibeleleyo, kwaye waye elelo thende lobomi, mandikwazise kuye.
She left that when it was proved to be the word of life, she left it, and had discovered that the same rock that was smitten in the wilderness was proven to be present then.
Wakushiya oko, xa waphuhliswayo ukuba lilizwi lobomi, wayishiya, kwaye wabhaqa ukuba kwa iliwa elinye elabethwayo entlango, lalingqinelwe ukuba lalikhona ngoko.
Let me say that same God that was in the days gone by that we speak so much of, he's present here now.
Mandikutsho, lo Thixo mnye, owaye kwiintsuku ezigqithileyo, esithetha kakhulu ngazo, ukhona ngoku apha.
Not with some theological understanding, but by a personal knowledge of his vindication that he had poured out in this last days the Holy Spirit upon his church.
Hayi ngengqiqo yesikolo sezakwalizwi, kodwa ngolwazi lomntu lokuzingqinela kwakhe ukuba uyakuthulula kwimihla yokugqibela umoya oyingcwele phezu kwebandla lakhe.
He is not a I was. He is still the I am. Present tense, always.
Akango bendinguye. Usengu ndinguye. Ixesha langoku okoko.
Then the cistern lost its taste. And so does every man who ever falls into the power of God by the baptism of the Holy Ghost, the denominational systems lose their taste.
Ngoko iqula lalahlekelwa incasa, kwaye kunjalo kumntu wonke othi awele kumandla kaThixo ngobhaptizo lukamoya oyingcwele, inkqubo zamahlelo zilahlekelwa incasa yazo.
You don't want more of that stagnated frogs and lizards and bugs and so forth. You're drinking from a fountain that's fresh and pure. The word of God fresh every hour in your soul.
Akufuni kwakhona okwalo masele amileyo, namacikilishi, nentsholongwane, nezonto. Usela kwithende elitsha nelingcwengileyo, ilizwi likaThixo, litsha ngayo yonke iyure emphefumlweni wakho.
The same is now when the word has been proven to be the truth. Taste and see if it's not right.
Into enye njengangoku xa ilizwi liphuhlisiwe ukuba liyinyaniso, live kwaye lingcamle, kwaye ulibone ukuba alilunganga na.
Though the cistern had served its time well, but you see, the fountain of life was there, not Jacob's well no more, for spiritual drinking.
Nakuba iqula lilifezile kakuhle, lilifezile ixesha lalo kakuhle, kodwa uyabona ithende lobomi lalilapho, hayi iqula likaYakobi. Hayi kwakhona okokusela kukamoya.
What they thought they drank from that well, it would be all right. But now the fountain of life itself was sitting there.
Babecinga ntoni ukuba babesela kulomthombo, kutheni ngekulungile konke, kodwa ngoko ithende lobomi ngokwalo lalihleli apho.
Now we don't need systems and organizations that we have. We're at the end time.
Ngoku asifuni izinkqubo nemibutho esasinayo, sisesiphelweni sexesha.
And God promised in this end time the things that he would do, and we see it fulfilled to the word.
Kwaye uThixo uthembisile kwelixesha lesiphelo izinto ayakuzenza kwaye sizibona zizaliseka ngokuselizwini.
We hear the man of military might stand up and shivering and saying that something sticks to happen. We feel the Holy Spirit warning us that something sticks to happen.
Siva indoda yasemkhosini wamandla isima kwaye ingcangcazela kwaye isithi ba kukho into ethile ilungiselela ukwenzeka. Siyamva umoya oyingcwele esiyala ukuba into ethile ilungiselela ukwenzeka.
We see everything set in order. Then leave that system and come to the fountain. Esther served his purpose, but now she was face to face with the fountain itself.
Sibona yonke into isiba ngendlela ngoko shiya lo nqubo uze kwithende ewe mhlekazi ifezile injongo yayo kodwa ngoku waye ejamelene nethende ngokwalo.
John 7:37-38, Jesus said in the last days of the feast of the tabernacle, what did he say? If any man thirst, let him come to me and drink. Right in a bunch of theologians.
Kuyohane isixhenxe amashumi amathathu anesixhenxe ukuya kumashumi amathathu anesibhozo uYesu wathi kwimihla yokugqibela yesidlo seminquba wathini ukuba kukho othi anxanwe makeze kum aze asele kanye kwigquba labaza kwalizwi.
If any man thirst, let him come to me and drink. For the scriptures have said, out of his innermost being shall flow rivers of living water.
Ukuba nawuphi na umntu unxaniwe makeze kum kwaye asele kuba isibhalo sathi embilinini wakhe kuya kumpompoza imilambo yamanzi aphilileyo.
There's the living fountain. That's the fountain that the people forsaken today. For the creed they have forsaken the fountain of living water.
Kuko ithende liphilileyo lithende abantu abalishileyo namhlanje ngemigaqo balishile ithende lamanzi aphilileyo.
Let me introduce you to him. He to me, and I'm closing, he to me is that fountain that saved Hagar's life and the child when they were dying in the water.
Mandikwazise kuye ngu kum kwaye ndiyavala ngu kum ulela thende lasindisa ubomi buka Hagari kunye nomntwana xa babesifa enhlango.
I believe he is that rock. In Isaiah 32, he's that rock in a weary land. He's the shelter in a time of storm.
Ndiyakholwa ulelo liwa ku Isaya amashumi amathathu anesibini uyilaa ngqondorha ezweni elibhahileyo uyindawo yokusithela ngexesha loqhwithelo.
Zechariah 13, he is the fountain that's opened in the house of David for sin. I believe him to be that, don't you?
Zechariah ishumi elinesithathu ulithende elivulekileyo kwindlu kaDavide ngenxa yesono. Ndiyakholwa ukuba uyiloo nto akunjalo kuwe.
In Psalm 36:9, he is David's fountain of life. He is the still waters of David and the green pastures. He is the water by the brookside for David.
Kwindumiso amashumi amathathu anesithandathu isithoba ulithende lobomi likaDavide ungamanzi azolileyo kaDavide namadlelo aluhlaza ungamanzi ngasemfuleni ngenxa kaDavide.
In Genesis 17, he's Abraham's nursing breast, El Shaddai.
KwiGenesis ishumi elinesixhenxe ungumthuthuzeli obeka uAbraham esifubeni El Shaddai.
Now when his life is gone from him, still he, God said to a man of 100 years old, how will this thing be? I'm old. My wife is old. How can these things be? He said, I am El Shaddai.
Kodwa xa ubomi bakhe bemka kuye, noko wa uThixo wathi, indoda yekhulu leminyaka ubudala iyakwenzeka njani lento? Ndimdala, umfazi wam mdala, zingenzeka njani ezi zinto? Wathi ndingu El Shaddai.
Now El is the and Shaddai is breast and Shaddai is plural, which means I am the breasted God.
Ngoku u El yi eyona kwaye u Shaddai yi sisifuba kwaye u Shaddai sisininzi. Okuthetha ndinguThixo onesifuba.
Like a baby that's fretting and is sick and strength is gone from it, lean upon the mother's bosom and nurse its strength back.
Njengosana uliyinkenenkene nolugulayo kwaye amandla alo amkile kulo loyame ngesifuba sikanina aze abuyisele amandla alo kulo.
Sure, not only when it's nursing, it's sitting fretting no more at the mother's breast, it's satisfied why it is getting its strength.
Ngokuqinisekileyo, hayi kuphela xa alongayo alibinkenenkene hayi kwakhona ebeleni likanina lwanelisekile ngelixesha lifumana amandla.
And any man that will take God's promise in his heart, that the promises to you and your children, them as far off as many as the Lord our God shall call, and lay right against that and nurse your strength back, fretting child, believe it. It's for the believers.
Kwaye wonke umntu oyakuthatha idinga likaThixo entliziyweni yakhe, ukuba idinga likuni, kwaye nakubantwana benu, nabo bakude, nakwabaninzi eyothi inkosi uThixo wethu ibabize, ize ilale ngokoyama kulonto, kwaye akonge abuyisele amandla akho kuwe, usana olunkenenkene, ikholelwe, iye yamakholwa.
To the believer, poet, I can think of many songs that the poet found. This, there was one of them said one time, he...
Kwikholwa elimbongi, ndingacinga ngengoma ezininzi ezisiqambele zona imbongi. Kwakukho omnye wazo ngelinye ixesha, wa...
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Kuko itende lizele ligazi litsala imithanjeni ka-Emmanuel. Xa aboni benyalwe phansi kwempuphuma, lisusa onke amabala esazela.
That dying thief rejoiced to see that fountain in his day. There may I, though vile, see, wash all my sins away.
Ela sela lifayo lavuya lakubona elathende ngensuku zalo. Ndingalapho noko ndilihlazo njengalo. Hlamba zonke izono zam zimke.
Ever since by faith I saw that stream thy flowing wound supply, redeeming love has been my theme and shall be till I die.
Kwaye oko ngokokholo ndabona umsinga elo nxeba lakho linika uthando oluhlangulayo libe sisihloko sam kwaye liyakuba njalo de ndife.
To me he's the waters of the word of separation. It separates you from everything that's contrary to his word. That's the fountain I believe him to be. Yes, sir.
Kum ungamanzi elizwi lokwahlukanisa elohlukanisa wena kwinto yonke engangqinalaniyo nelizwi lakhe. Elo lithende endikholwayo ukuba yena ulilo ewe mhlekazi.
That it's the waters that separated me from man-made cisterns to the fountain of living water.
Oko kungamanzi awandahlukanisayo kumaqula enziwe ngabantu andisa kwithende lamanzi aphilileyo.
Oh, friend, you can just go on and on with the things that he is to us.
Oh, sihlobo, ndingahamba nje uqhubeke kwaye uqhubeke nezinto azizo kuthi.
He's Alpha, Omega, he's the begin, he's the end, he's he that was, which is, and shall come, he's the root and offspring of David, he's the morning star, he's my all in all.
Ungu Alpha no Omega, usisiqalo, usisiphelo, unguye, unguye, owayekho, okhoyo, osaya kubakho, uyingcambu nembewu kaDavide, ulikhwezi lokusa, ukokwam konke, kuko konke.
And brother, sister, if you haven't had a just been drinking from this little man-made tank all your life, why not this morning forsake that tank and come to this fountain?
Kwaye dade mzalwane ukuba ukukabi ne ubusela nje kweli tanki lincinci lenziwe ngumntu bonke ubomi bakho, kutheni ngalentsasa ungalishiyi ela tanki kwaye uze kweli tende?
Let us bow our heads just a moment.
Masithobiseni intloko zethu nje okwethutyana.
With your head bowed. To my opinion, the altar call. How many now?
Zithotyisiwe intloko zethu. Kolwam uluvo isiguqo. Bangaphi ngoku?
I was all nervous. I keep me too long. Made me chop my message to pieces. But I believe the Holy Spirit wants you to get what I mean.
Bendiphakuphaku. Bendinigcine ixesha elide. Yandenza ndawunqunqa umyalezo wam wazizikwenga. kodwa ndiyakholwa umoya oyingcwele ufuna wena ufumane ebendisingisele kuko.
Look, there's nothing more important in this day than getting right with God. See, our dinners, whatever it is, whatever the Lord is here. Now, I've only heard that about once in my life since this time.
Jonga, akukho nto ibalulekileyo kulo mhla kunokuba ulunge kuThixo. Yabona, izidlo ezikhulu zethu nokuba intoni nokuphi, inkosi ilapha. Ngoku ndakuva oko kwabakanye kuphela ebomini bam, de kube leli xesha.
Now, all of you here, not how many, all of you here that wants to drink from them, just stand up just a minute, just for prayer. God bless you. The Lord bless you.
Ngoku kunjani, nonke kuni apha, hayi bangapi, nonke kuni apha abafuna ukusela kulo. Yima nje okomzuzwana njengomthandazo uThixo akusikelele. Inkosi ikusikelele.
Now how many in here that's standing present now would say that by uplifted hand like this, God, move on me, just fill me, let me drink from this fountain.
Ngoku bangapi apha abamileyo bekhona ngoku bangathi ngokuphakamisa izandla ngolu hlobo. Thixo shukuma kum, ndizalise nje, ndenze ndisele kweli tende.
And I haven't done just what's right, but I want you to forgive me for it. I want you to wash away my sins and let me from this day just like, no.
Kwaye andikwenzanga nje okulungileyo, kwaye ndifuna wena undixolele ngaloo nto. Ndifuna wena uhlambe izono zam, kwaye undenze ukusuka kulo mhla nje jonga nje bethu.
Now that you, that's a Christian believer, you've accepted Christ as your personal Savior. But you have not as yet. Now, if you haven't, that's the fountain. The only one I know about is that fountain from Emmanuel's veins.
Ngoku oko nina ningamakholo amaKristu nimamkele uKristu njengomsindisi wenu. Kodwa ninayo okwangoku. Ngoku ukuba akukabinayo lilo ithende. Omnye kuphela endimaziyo lela thende lisuka emithanjeni kaEmmanuel.
Now, and if many of you here, it's just like I was speaking the other night about this little eagle walking in the barnyard with the chickens. And he never knew nothing else but the chickens, but he knew there's something about him was different from the chickens.
Ngoku kwaye ukuba abanintsi benu apha, kunjengokuba bendithetha ngobunye ubusuku malunga nelikhozana lincinci lihamba ehokweni neenkuku. Kwaye zange lazinto ngaphandle kwenkuku. Kodwa wazi ukuba kukho okwahlukileyo malunga naye kwezinye iinkuku.
And then his mother came hunting him and she screamed from above. It was an eagle's call.
Kwaye ngoko unina waza kumzingela waza wakhwaza phezulu yayilubizo lokhozi.
See, he had to be an eagle to begin with or he'd never recognize that call.
Yabona wayefanele abe lukhozi okokuqala okanye wayengekhe alwazi olwabizo.
There has to be something there germatized or can never produce life.
Yabona, wa kufanele kubekho into apho ekhulayo okanye inakuvelisa ubomi.
And if the seed, the word of God is in you, the Holy Spirit, you're now to germatize that and bring it to a reality to you.
Kwaye ukuba imbewu ilizwi likaThixo likuwe, umoya oyingcwele ulapha ngoku ukukhulisa oko aze ayizise loo nto kuwe ikuqobo.
How many in here has not received the baptism of the Holy Ghost? Would you raise up your hands all around, everywhere, just real honest, if you haven't received the Holy Ghost, and you'd like to, raise up your hand, wherever you are, just keep your hand up just a moment.
Bangapi apa, bangeka lufumani ubhaptizo lukamoya oyingcwele, ungaphakamisa izandla zakho, nonke jikelele, naphina, unyaniseke nje kakhulu, ukuba kuka wamkeli umoya oyingcwele, kwaye ungathanda ukuwamkela, phakamisa isandla sakho, naphina apho ukhoyo, gcina nje isandla sakho phezulu, nje ukwethutyana.
Now I want you standing around and looking at them. I want somebody to lay your hands over on them. I believe right now the Holy Spirit will fill every one of you.
Ngoku ndifuna nina nimileyo kwaye nijonge kubo. Ndifuna umntu othile abeke izandla phezu kwabo. Ndiyakholwa khona ngoku umoya oyingcwele uya kuzalisa wonke ubani kuni omfunayo.
Now don't think about the food out there in the cafeteria. Let's think about this food here. This is one. This is life.
Ngokusanukucinga ngokutya phandle phaya ezikoqweni, masicinge ngokutya apha, kuko kanye oku, obu bubomi, yabona, obu bubomi.
Now turn right around each one of you and lay hands on each other. And they laid their hands upon.
Ngoku guqukela ecaleni nonke ngabanye uze ubeke izandla komnye, kwaye babeka izandla phezu kwabo.
Now, I want you to pray for that person. You got your hand. Now, don't think about going out. Don't think about nothing else. Just think right now, the Holy Spirit's here to fill each individual.
Ngoku ndifuna wena uthandaze ngenxa yalo mntu ubeke isandla kuye. Ngoku sukucinga ngokuphuma. Sukucinga ngenye into. Cinga nje kanye ngoku. Umoya oyingcwele ulapha ukuzalisa umntu.
Open up your heart. Dump all the cistern water out. And say, oh, fountain of life, come into me. Fill me, O Lord God, with thy goodness and mercy.
Vula intliziyo yakho, lahlela phandle wonke amanzi equla, uze uthi, O thende lobomi, yiza kum, ndizalise, O Nkosi Thixo, nobo bulungisa nenceba yakho.
Lord Jesus, that inexhaustible fountain, I pray, God, that you will fill each one of them. May the Holy Ghost fall here.
Nkosi Yesu, elo lingadinwayo ithende, ndiyathandaza Thixo, ukuba uya kuzalisa omnye ngamnye kubo, wanga umoya oyingcwele angawa apha.
I'd pray, God, that we'd forget all about anything else, that the Holy Spirit fall into the midst of us just now and will give to us that waters of life freely from everywhere.
Ndiyathandaza Thixo, ukuba siya kulibala konke malunga nayo yonke into, ukuba umoya oyingcwele uwe phakathi kwethu, njengangoko kwaye uya kusinika lo manzi obomi simahla, evela kwindawo yonke.
Granted, O God, while the continuity of prayer and song blending together, Lord, knowing it's your presence, your divine presence, we want to come to the fountain. We want the real, genuine baptism with the Holy Ghost.
Sipe o Thixo, ngelithuba kuqhutyekekwa ngomthandazo nomculo, idibana yonke, Nkosi, usazi oko bubukho bakho, ubukho bakho obungcwele. Sifuna ukuza ethendeni, sifuna uqobo olwemvelo ubhaptizo, ngomoya oyingcwele.
Lord, these people are praying for it. I pray that this right moment now that they will be filled with this goodness of God. Grant it, O God. Hear the prayer of your children.
Nkosi, ababantu bathandazela wona, ndiyathandaza ukuba elithuba lilungileyo ngoku, ukuba baya kuzaliswa bubulungisa bukaThixo. Siphe, O Thixo, yiva imithandazo yabantwana bakho.
May you come upon their being. May the power of God and the Holy Ghost sweep over them. grant it, God.
Wanga ungeza kubuntu babo, anga amandla kaThixo, nomoya oyingcwele angatshayela phezu kwabo, siphe Thixo.
Oh, how we thank you for the refreshing, for the presence of the mighty God of heaven standing in our midst.
Oh, sikubulela njani ngokuhlaziya ngobukho boThixo wasezulwini onamandla emephakathi kwethu.
Right at this noon hour, Lord, feed us. Lord, we want food from your table. Feed us, Lord, just now. Feed us with the Holy Spirit in our lives.
Kanye ngale yure yasemva kwemini, Nkosi. Sondle, Nkosi. Sifuna ukudla ukusuka etafileni yakho. Sondle, Nkosi. Njengangoku. Sondle, ngomoya oyingcwele. Ebomini bethu.
Hungry, parching souls are thirsty. As you said in the interpretation of the song, it would pour forth water upon parched ground.
Imiphefumulo yethu eshumayelayo ilambile, njengoko utshilo ekuguqulweni kwengoma, iyakunisa amanzi phezu kwemihlaba ebhahileyo.
Let it happen, Lord. Let thy words be made manifested in the hearts of thy children. Waters upon dry, parched ground.
Mayenzeke Nkosi, yenza amazwi akho abonakaliswe ezinhliziyweni zabantwana bakho, amanzi phezu komileyo, kumhlaba obhahileyo.
Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing. Amen.
Thixo ongunaphakade, yiva imithandazo yezicaka zakho kwaye siphe loo ntsikelelo. Amen.
Oh, Jesus. Just keep praising him now. Find out the Holy Spirit here. If you don't receive it, it's your fault.
Qhubekeka nje umdumisa yena ngokufumana umoya oyingcwele ulapha. Ukuba akuwamkeli wona lityala lakho.
Dimthanda
njani Yesu.
Lovest thou me more?
Ndithanda wena mna ngaphezu kwaba. Thanda uYesu ukuba wandithanda kuqala. Oh, mthanda njani. Udumo malube kuThixo. Oh, dim tanda njani.
What if he comes just?
Kungathini ukuba angeza nje thuba. Oh, dim tanda njani Yesu. Ukuba wandithanda kuqala. Andisayi
kushiyangena.
Andisai kumshiya yena. Andisai kumshiya yena. Gokuba wandithanda kuqala. Mangaliswa, mangaliswa Yesu ilondo kum. Tebisim, unkanu akolo, Thixo namandla nguye. Oh, sindisa mna, thina mna ko konke, kona nehlazo. Mangaliso ngumkhuza nguliwa mbongela. Masicule kuye ngoku. Mangaliso, mangaliso, Yesu ilondo kum. Tebisi kumkani wakolo, Thixo namandla nguye. Oh, sindisa mna, thina mna ko konke, kona nehlazo. Mangaliso ngumhlanguli wam, bonga igama lakhe.
All that feel that, say amen. Oh, hallelujah. I see some people coming through now with the Holy Spirit.
Wonge ova oko makati, amen. Oh, hallelujah. Tibona abanye abantu besiza ngoku, kunye nomoya uyingcwele.
Ndilahlekile.
Ngoku ndifunyenwe, ndikhululekile kohlwayweni. Yesu ndinike, ululeko nosindiso, zeleyo. Sindisamna, gcinamna kuko, konguko nanehlazi. Bangalisi umhlanguli wamayibongwe. Masiphakamise izandla zethu ngokusize ngokuqinisekileyo sitha. Oh, mangaliso, mangaliso, Yesu ilondo kum. Tebisi kumkani wakolo, tiko na mandla nguye. Oh, sindisamna, gcinamna kuso. Songiso nonehlas mangaliso ngumhlanguli wamanwonge kamalakhe.
Do you love it? Oh, wonderful! Jesus! A fountain filled with blood where sinners lose all fear of man, all condemnation, just free in him. Hallelujah! That's really wonderful.
Niyamthanda yena, oh mangaliso. Udumo malube kwithende elizele ligazi. Apho aboni balahla konke ukoyika komntu, konke ukohlwaywa, nje khululeka kuye. Hallelujah. Oh bethu, uyamangalisa ngenene oko.
Now, while we sing that again, let's let all the Methodists, Baptists, Catholic, Presbyterian, whatever, while we sing this wonderful Jesus is to me, let's just turn around and shake hands with each other. Just have a good old mix-up.
Ngoku ngelixesha siculayo oko kwakhona, masiyeke onke amawisile, baptizi, katolike, rhabe, intoni, ngelixesha sicula oku, mangaliso, uYesu yilonto kumu, masiguquke nje size sibambe, sixhawule isandla omnye nomnye, yiba nokuxubana nje okudala.
You know, that's what I like. Come on, let's sing it now as we do it.
Uyazi ndi, yiloo nto endiyithandayo, yizama siyicule ngoku njengoko siyenza.
Oh, oh
mangaliso, mangaliso, Yesu yiloo nto kum. Mangaliso, Yesu.
That's right.
Kunjalo. Oh, mcebisi, kani wokholo.
Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me. The Bible said, pray for those that are in authority.
Bible yathi thandazani ngabo basemagunyeni.
Our Heavenly Father, we are standing in a desperate need for the leader of our nation, our president. He may never know this, Lord, but you know it.
Bawo wethu wasezulwini, sime kwisidingo sokuzilahlela ngenxa yenkokheli yesizwe sethu, umongameli. Angangayazi lento, Nkosi, kodwa uyazi.
I pray for Brother Johnson as he professes to be a believer in you. Father, a heart attack, we understand, has struck him.
Ndiyathandaza ngomzalwane Johnson, njengoko avumayo ukuba likholwa kuwe, kwaye bawo ukuhlasela kwentliziyo, siyaqonda kumbethile.
I pray God spare his life. We're in a national crisis right now. Let thy spirit come upon him, Lord.
Ndiyathandaza Thixo bugcine ubomi bakhe siku umbhodamo wesizwe njengangoku nanjani na kwaye yenza umoya wakho uhle phezu kwakhe Nkosi.
And right now in the hospital or wherever he may be, let your spirit come down to that Walter Reed Hospital and touch his body, sparing his life.
Kwaye njengangoku esibhedlele okanye naphina apho akhoyo. Kwaye yenza umoya wakho uhlele kwesasibhedlela iWalter Reed. Kwaye uchukumise umzimba wakhe, ugcine ubomi bakhe.
Lord, the man's under pressure. More pressure than what we understand.
Nkosi indoda iphansi koxinzelelo olukhulu uxinzelelo ngaphezu kokuba siqonda.
So we pray, God, as believers and as a part of this nation, we pray for our leader that you will grant him an extension of life in this great hour. In the name of Jesus Christ, amen.
Ngoko siyathandaza, Thixo njengamakholwa kwaye njengenxalenye yesisizwe, sithandaza ngenxa yenkokheli yethu ukuba uya kumnika ukongezelelwa kobomi kule yure inkulu egameni likaYesu Kristu. Amen.